The Invasion of the United States. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Mother's Day, Sunday morning, May 9, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Tlhaselo ya United States. Molaetsa o ka mokaulengwe William Marion Branham o ne wa rerwa ka letsatsi la ga mma moso wa letsatsi la tshipi motsheganong 9, 1954 kwa motlaganeng wa Branham mo Jeffersonville, Indiana, USA.
The will of the Lord for certain things to happen at times. We went to Denver just recently and return, I believe I want to report the meeting. It was one of the best meetings I've had in years. We had a marvelous time.
Tato ya morena gore dilo dingwe di dira gale ka nako nngwe. Re ne ra ya ko Denver fela bosheng, me ra boa, ke dumela gore ke batla go bega bokopano. E ne e le bongwe jwa dikopano tse di kgaisang bogolo tse ke nnileng natso mo dingwageng. Re nnile le nako e gakgamatsang.
Somewhat a little over 2,000 gave their hearts to Christ besides those who received the baptism of the Holy Spirit. Besides great signs and wonders that our dear Lord Jesus did in the midst of the people there in Denver.
E ka ne e le mo go fetang go sekai dikete tse pedi ba ne ba neela matshelo a bone ko go Keresete. Ko ntleng ga bao ba ba amogetseng kolobetso ya mowa o boitshepo. Ko ntleng ga ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso tse morena yo o rategang Jesu wa rona a di dirileng mo gare ga batho koko Denver.
We had a marvelous outpouring and a great coming together of the people. We started off with around 5,000 to begin with. We had the Mammoth Gardens, and on the third night there wasn't even any room for people to stand in a place. We had such a wonderful time of the five nights.
Re nnile le tshololo e kgakgamatsang le go tla mmogo mo go gologa batho. Re ne ra simolola ka go ka nna dikete di le tlhano go simologeng, mme re ne re dirisa Mammoth Gardens, mme mo bosigong jwa boraro go ne ebile go sena bonno bope gore batho ba eme mo lefelong. Re nnile le nako e ntle thata ga kalo ya masigo a le matlhano.
We left there to go to Canada, boy and I, and we got up into the mountains and come a snowstorm. I guess you've heard of it over your radio, and some 188 people perished in it, and we were stuck in a snowdrift for several days up there in the mountains.
Re ne ra tloga koo go ya ko Canada mosimane le nna, mme re ne ra tsena mo dithabeng ga bo go tla le tsubutsubu la kapoko. Ke a fopoletsa le utlwile ka ga lone mo seromamoweng sa lona, mme batho bangwe ba le lekgolo le masome a fera bobedi le bofera bobedi ba ne ba nyelela mo go lone, mme re ne ra kalela mo letsubukgong la kapoko ka malatsi a le mmalwa godimo koo mo dithabeng.
And our meeting passed by, and we had come back home now before we leave again, so we believe all that was maybe for the will of God, that it'll be a better meeting and something else. He had something lined up for us that we don't know.
Me bokopano jwa rona bo ne jwa feta, mme re ne ra nna ra boela gae yaanong pele ga re tloga gape. Jalo he re a dumela gore moo e ne e le gongwe ka ntlha ya thato ya Modimo gore e tla nna bokopano jo bo botoka le sengwe se sele. O ne a re beetse sengwe se re sa se itseng.
We walk kind of in a dark world, but not in darkness.
Amen.
We just follow as the light goes, and we follow the light.
Re tsamaya ka mokgwa mongwe mo lefatsheng le le tobo, fela e seng mo lefifing. Re latela fela yaka lesedi, re tsamaya ka nako eo re latele lesedi.
And our Heavenly Father perhaps had something that we know nothing about. There might have been some danger laying up there, or again he might be working on somebody to bring. You see, God can just work on one person like that. He changed a whole nation just for that one person to get them in.
Me raetso wa legodimo ko teng o ne a na le sengwe se re sa itseng sepe ka ga sone, go ka tswa go ne go na le diphatsa dingwe dintsi ko godimo koo, kgotsa gape a ka tswa a dira mo mongweng go mo tlisa. Lo a bona, Modimo o kgona go bereka fela ka motho a le mongwe yalo, a fetole setšhaba sotlhe fela ka ntlha ya motho yo mongwe fela yoo go batisa mo teng.
And so we know it was all for God's good glory, and we thank him for it. And for protecting us, as many we, Billy and I, helped pick them up along the road and things like that, of people that were crashed and everything.
me jalo he re itse gore ene gotlhe e le kanta ya khalalelo ya modimo e molemo me re a go mollebogela le kanta ya gore sireletsa me gone gona le ba le bantsi rona bile le nna re ne ra thusa go batsaya go ya letsela le dilo yalo ga batho ba baneng ba thudilwe le sengwe le sengwe.
But we come through without any trouble. We got off the road once, but that was for a few moments, and some man up there on a ranch come down and pulled us out with a tractor, just sliding. It was very slick.
Fela re ne ra ralala re sena bothata bope re ne ra tswa mo tseleng gangwe fela fela mo ene fela e le metsotso e le mmalwa me monna mongwe go leko mo plasing ne a tla a bo a re ntsha ka terekere go relela fela go ne go le boreledi thata.
And it was one of the things that they hadn't had for, old timers couldn't remember of ever having a storm like that in that country at that time of year, round up Montana.
Me ene ile sengwe sa dilo tse ba neng ba nnile ba sena natso ka ne ba sa kgone mabutswa pele a ne a sa kgone go kgakologela nako e bakileng ba nna le letsubutsubu le le ntseng jalo mo lefatsheng leo ka nako eo ya ngwaga Roundup Montana.
And we know that anything real outstanding like that, our Lord had his hand in there somewhere. It was for some purpose, for our good, for our good. That's what it was.
Me re ne re le re itse gore sepe se se sa tlwaelesegang thata jalo morena wa rona o ne a na le seatla sa gagwe teng koo golo gongwe e ne e le ka ntlha ya maikaelelo ka ntlha ya molemo wa rona ka ntlha ya molemo wa rona ke se e neng e le sone.
And so I called Brother Neville after I got back and I said, go be home Sunday, and if you'd like for me to come down and maybe have Sunday school, why, all right. And I said, then I'll be very happy to get to.
Me yalo he ke ne ka leletsa mokaolengwe Neville morago ga ke sena go boa mme ke ne ka re ke ile go nna ko gae ka letsatsi la tshipi mme fa e le gore o tla rata nna ke tle kong mme gongwe ke nne le sekolo sa letsatsi la tshipi gore go siame mme ke ne ka re fong ke tla mme ke tla bo ke itumetse thata go tsena mo go gone.
He said, why, sure, Brother Bill, they were always so happy for you to come, the great big open heart and welcome like that, and put it on his radio program yesterday. So we're thankful for all these things.
O ne a re goreng go tlhomame mokalengwe Bill ne a re re tlhola re itumetse thata gore o tle ka pelo e tona-tona e bulegileng le kamogelo yalo mme a tloga go tsenya mo thulaganyong ya gagwe ya seroma mowa maabane jalo he re lebogela dilo tsotlhe tsena.
And this morning now, being Mother's Day, most people, you hear Mother's Day sermons everywhere, people speaking of mother, which I think is wonderful.
Amen.
I'll leave that for the rest of the service.
Me musong onu yanong e leng letsatsi la ga mma bontsi jwa batho le tla utlwa dithero tsa letsatsi la ga mma gongwe le gongwe mme batho ba bua ka ga mma mo ke akanyang gore go gontle re tlogelela seo tirelo e e setseng.
This morning I announced that a subject of the invasion of the United States that I want to speak on, which you probably heard your radio broadcast and you'll hear plenty of them today, and there'll be a Mother's Day sermon perhaps tonight in the services. And so I thought this morning I would announce the invasion.
Mosong ono ke ne ke itsisitse gore serutwa sa tlhaselo ya United States se ke neng ke batla go bua ka sone e leng gore lona ko teng le utlwile kgaso ya lona ya seroma mowa mme le tla utlwa di le dintsi tsa gone gompieno mme go tla nna le thero ya letsatsi la ga mma ko teng bosigong jono mo ditirelong mme jalo he ke ne ka gopola mosong ono ke tla itsise tlhaselo.
I spoke on it in Denver. Here, not exactly from the approach I aim to give it this morning, if God willing. And it had a wonderful time with it. The Lord just did bless in a wonderful way.
Ke buile ka sone ko Denver fano e seng tota kota go tswa mo katamelong e ke ikaeletseng go se naya mosong ono fa modimo a ratile mme sone ne ra nna le nako e ntle thata le sone morena o ne fela sogofatsa ka tsela e gakgamatsang.
It kind of sometimes gives us a, you have to be shook just a little bit to realize what it's all about, don't we? Sometimes. And we pray that God will do it.
Honwe kam kwa mwe na go tse dingwe gore neela. O tshwanetse o tsiki nngwe ga nyenyane fela go lemoga se go leng ka ga tsone gotlhe. A ga re tshwanele nako tse dingwe mme re rapela gore modimo o tla go dira.
And by the way, up there when we got through, the businessman of Denver was the one sponsored the meeting. And it was a little different sponsor than I'd ever had before.
Me, Kana, Holoko, Irile Ferit, Bontate Bakwabo Bak Denver, in Ele Bonababa Nembaro Tredi Tebocopano, me in Ele Tutrezo, Farulhan and Holekonye, Honali Enkilen Kanana, Yo Pili.
And usually, ministers, when they sponsor the meeting, they say, did you announce it? Yep, to the church. That's just about it. That's shepherds. They want their flock to know about it. That's just about it. That's their business.
Meka khale ba di ready fa ba rutwetsa bo kopano o tlare a o go itsisitse e ya mo kerekeng mo ke fela mo go leng mokaneng ka ga gone mo ke badisa ba ba taletsomane la bone le itse ka ga gone mo fela ke le fuko le lentle mo ke tiro ya bone.
But the businessmen were a little different. They wanted the world to know about it, so they just flung out about $3,000 or $4,000 worth of advertisement on all streetcars, taxi cabs, all bumpers of cars and everywhere. We had a wonderful time.
Fela bontate ba kgwebo ba ne ba farologane ga nyenyane ba ne ba batla gore lefatshe le itse ka ga gone jalo he ba ne fela ba ntsha go ka nna di-dollara di le dikete tse tharo kgotsa nne tse di tshwanelang papatso mo dikoloing tsotlhe tsa mebila dithekisi dibambara tsotlhe tsa dikoloi le gongwe le gongwe re ne ra nna le nako e ntle thata.
As the service is over, they call me to one side. Said, Brother Bram, what can we do for you now? What do we owe you? I said, well, of course, nothing. I said, you know, owe me nothing. I said, you can pay my hotel bill down here if you wish to.
Morago ga tirelo e ne e sena go fela ba ne ba mpiletsa ka fa letlhakoreng le le lengwe ne ba re mo kalongwe Branham re ka go direla eng yanong re go kolota eng ke ne ka re goreng jaaka lo itse sepe ke ne ka re ga leng kolote sepe ke ne ka re le dueleng sekoloto sa me sa hotele golo fano fa lo eletsa go dira.
All we want to do something for you, and they wouldn't, I wouldn't take nothing from them. So the manager called him around, and he said, I believe he kind of likes to hunt and fish, doesn't he? He said, yes. Businessman had a ranch up there, and he said, I'll just make him a present of that. When Mr. Moore went up to see it, he had to go back about 35 miles by horseback. I said, Mr. Moore said, I'd like to see Sister Branham sitting on a horse going back to that.
Yalo he mongwe wa borrakgwebo o ne a na le polasi ko godimo koo mme o ne a re ke tla mo direla fela mpho ya seo sentle remo o ne a ya kong go e bona o ne a tshwanela go boela ko morago go ka nna dimaile di le 35 a palame pitse ke ne ka remo ne re ke tla rata go bona kgaitsa di Branham a pagame pitse a boela ko go sebo.
So after that they went over there to a homestead place at Silver Plume, Colorado. This is supposed to be on this side now, and they bought a little ranch over there and putting up a 5-room home over there for me now at the Silver Plume, Colorado, which is right in the heart of the mountains.
Yalo he bone me fela morago ga seo ntse a gole yalo ba ne ba ya ka koko lefelong la lelwapa ko Silver Plume, Colorado mo na go tshwanetse go bo go le mo letlhakoreng lena yaanong mme ba ne ba reka polacheng ka koo ba bo ba aga ntlo ya dikamore tse tlhano ka koo gore nna jaanong ke ko Silver Plume, Colorado mo go leng gone mo gare ga dithaba.
So you fisherman, I guess it's a good so be a good place to relax when all I have the meetings and things if God permit, that's up to him. You see, I wish now to draw our attention to the Word.
Yalo, lunaba tswari ba di tapi ki afupuleta ke nako entle jalo he etabo ile le filo le le siameng go iketla me ile nako nya morago ga dikopano le dilo fa modimo a letlile mo go tswa mo go enelo a bona ke eletsa jaanong go gogela kele tlhoko ya rona mo lefokong.
And I just love the Word, the living Amen. Word of God. It's inside the Word is the life. Now the word letter killeth, but the Spirit giveth life.
Amen.
And life is in the Word because it's the Word of God. Life lays in its Word.
Me na fela ke rata lefoko la modimo le le tselang ke mo teng ga lefoko go botshelo yanong lefoko tlhaka e a bolaya fela mowa o naya botshelo mme botshelo bo mo lefokong ka gore ke lefoko la modimo botshelo bo nna mo lefokong la jone.
Like if I told you I give you You say, I'm hungry this morning, Brother Branham. Would you give me $5? I'd say, I will. Now, there's just as much life in that as there is in my promise.
Yaka fakene ke go boleletse ke go neela ore ke blailwe ke tala mosong ono mokalungwe Branham a o tla nna di-dollara di le tano ke ne ke tla re ke tla dira jaanong go na le botshelo jo bontsi fela mo go seo yaka a bole teng mo tsholofetsong ya me.
That's the same way it is by God. When God promises anything, then what God is, he's got to be in his word. See, this word is worth, no, this word is just the same as God. It is God.
Amen.
Eo ke tsela e tswana ya go leng ka yone ka modimo. Fa modimo a solofetsa sengwe fong se modimo a leng sone la gagwe. O tshwanetse a bo a le mo lefokong la gagwe. Lo bona lefoko lena ga le boleng jwa lefoko lena le tshwana fela le modimo. Lone ke modimo.
Your word is what you are. It's your bond, we used to call it. Your bond is your word. If we can't take your word, then I can't have confidence. But if I can take your word for anything, then it's a man of honor.
Lefoko la gago ke seo leng sone ke tumelano ya gago. Re ne re tlwaetse go bitsa tumelano ya gago ke lefoko la gago. Fa re sa kgone go tsaya lefoko la gago, go raya gore ga nka ke ka nna le botlhoka poifo. Fela fa nka kgona go tsaya lefoko la gago, go nna sengwe, go raya gore ke monna wa tlotla.
And the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See?
Amen.
See? And the Word was made flesh and dwelt among us.
Me Bible irile ko tsimulogong ene ile lefoko me lefoko le ne le na le modimo ibile lefoko ene ile modimo lo bona me lefoko le ne la dirwa nama mela a ga mo gare ga rona.
If we think this, the very earth that we're living on this morning is the Word of God. That tree is the Word of God. And you, your body, is the Word of God. God spoke it into existence like that. Made it from nothing which had nothing.
Farane rita akanya lena lone le fatse le re nna mo go lone mosong ono ke lefoko la modimo se thare sele ke lefoko la modimo me wena melwa gago ke lefoko la modimo modimo ono a o bua gore o nne teng jalo o dirile ka boseng sepe mo go ne go sena sepe.
Did you ever notice the human life where it come from? One little cell, so small that a human eye couldn't see it, only through a great powerful glass. And out of there come a 150-200-pound man. Where did it come from? See?
Alikilela le mogabo tselo jwa motho wa nama kwa botswang teng sele enye ile nngwe ile nye tata gore leitlho la motho le ka se kgone go e bona fa e se ka gala se etona e maatla mme go tswa moo go ne gatla motho yo o diponto di le lekgolo le masome matano makgolo mabedi go ne go tswa kae lo a bona.
God just spoke it and it just started by nature growing and there it produced just exactly. He spoke every tree, everything into existence. And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God.
Modimo o ne a go bua fela. Me go ne fela ga simologa ka tlholego go gola. Me fo go ne ga ungwa fela tota tota. O ne a bua setlhare sengwe le sengwe, sengwe le sengwe gore se nne teng. Me ke selo se se kgakgamatsang, kgakgamatsang ga kalo. Mosong ono go lebelela lefoko la Modimo.
Now, this morning in the Old Testament, turning over to Chronicles, I've been just a little bit upset while you're turning out to Chronicles, the 18th chapter.
Yanong sena musong onu mo kola kanong ekolo kolo ribula kakoho di tirakalo kinse ke ferte kile fela kinyani falubula yanong koho di tirakalo kaolo yabu 18.
Just a little tired, but if the Lord willing, I'm not sure we'll know more Wednesday night. If the Lord willing in the church feels led that way, I like to have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday as a revival here, just a teaching revival on the Word. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, just teaching on the Word.
Amen.
Not healing services, but teaching.
Fela fa morena a ratile ga ke tlhomamise re tla itse mo gontsi la boraro bosigo fa morena a ratile mme ke ne ka ikutlwa e eteletswe pele ka tsela eo ke tla rata go na le la boraro la bone la botlhano la matlhatso le letsatsi la tshipi e le tsosoloso fano tsosoloso fela ya thuto go tswa mo lefokong la boraro la bone la botlhano la matlhatso le letsatsi la tshipi re ruta fela le ka lefoko e seng ditirelo tsa podise fela thuto.
Maybe the Lord will lead us that way. And then I just love to be with you and have the fellowship around the world with you. Thank you very much for that fine, wonderful amen.
Hongwe morena utar etelela katsela eo me fongri grata fela khona le lona me rinneli kabalano digulgong ya le foko le lona kile le boga thata ka nthaya amen yo siaming yo yo montle thata.
Now in the 18th chapter of Chronicles and beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts just for a little while on this vital subject of the day. First Chronicles, or Second Chronicles, I beg your pardon. Second Chronicles 18:12. And we'll read a portion of it here and see what our Lord will have us to know.
Yanong mo kgaolong ya bo 18 ya ditiragalo mme go simolola ka temana ya bo 12 re eletsa go thaya dikakanyo tsa rona sebakanyana fela ka serutwa se se botlhokwa sena sa letsatsi wa ntlha ditiraga kgotsa ditiragalo wa bobedi intshwareleng ditiragalo wa bobedi 18:12 mme re tla bala bontlha bongwe jwa yone fano mme re bone se morena wa rona a ratang re se itse.
And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one assent. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good.
Memorunga yoneng abiza mikaiya ne abuwa na ye are. Bona mafoko a ba porofiti a kakanyetsa khosi molemo ka molomo o le mongwe fela me ke gona mpe le foko la gago ke a go rapela le tshwane le lengwe la bone me o bue molemo.
And Micah said, as the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak.
Mimi kayane are ya ka morena a tshidile le ileng se modimo wa me a se buang ke tla bua sona.
And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go up to Ramah Gilead to battle, or shall we forbear? And he said, Go ye up and prosper, and they shall be delivered unto your hand.
Meyare afita kwa kosin kosi ya moraya yare mikaiya, ara tonala koya ho tamanakora moti chiliati, kota are tonatiri kape. Mi unar yang kong milfenye mi bata tsengwa mo seatleng sa lona.
Now to base our thought for a few moments, just one word to him again on this.
Yanong go tha mogopolo wa rona ka metsotso e le mmalwa le foko fela le le lengwe go ene gape ka sena.
Our heavenly Father, with grateful hearts we approach thee just now in behalf of lost souls, behalf of those who are needy, in behalf of the church. May the Holy Spirit get into the word quickly now, we pray.
Raetso wa le khodimo ga dipelo tseri le bogang re a go atamela fela yanong mo boemong jwa miwa ya botho e la thegileng boemong jwa ba ba tlhokang mo boemong jwa kereke gore a komo wa o bo tsepo o tsena mo lefokong ka bonako yanong re a rapela.
Take it right straight to every heart here that has need. And when he delivers his message of the power of the word into the heart, may we all prosper by it this morning, going, leaving the tabernacle, rejoicing and praising God, saying our hearts burns within us because of his presence, for we ask it in his name. Amen.
Li se khone ka thama loko pelong nngwe le nngwe fano e nan le letlhoko mme fa a ntshetsa molaetsa wa gagwe wa thata ya lefoko mo pelong marotlhe re tlhogonolo fale ka one mosong one re tsamaya re tloga motlaganeng ona re ipela ebile re baka modimo re re dipelo tsa rona di tuka mo teng ga rona ka ntlha ya boleng teng jwa gagwe gonne re go kopa ka leina la gagwe amen.
Our scene basis this morning on a tragic, and the Old Testament to me is always a shadow or a forecasting of the New Testament.
Tiragalo ya rona e simologa mosong ono mo mathotlhapelong mme kgolagano ya kgolokgolo mo go nna e tlhola e le moriti kgotsa polelelo pele ya kgolagano e ntšhwa.
Many times someone has said, Brother Branham, why is it you always take the Old Testament? Nearly always taking a text, you'll go back to the Old Testament. I do it because I like typology. I like...
makgetlo a le mantsi mongwe o ne a re mokalengwe Branham ke gore ngwana o tlhola o tsaya kgolagano e kgologolo go batlile ka kgale go tsaya temana o tla boela ko kgolagano e kgologolo ke ya go dira ka gore ke rata tshwantshanyo ke rata
My education is very limited, as all know. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was, to look off the blueprint and see what it was.
Dutego ya me e tlhaela thata, yaka botlhe ba itse, mme tsela e le nosi e ke itseng go nna golo gongwe gaufi le go nepa. Ke go bona se se kaelo e neng e le sone, go lebelela mo togamaanong, mme o bone se e neng e le sone.
And I know what that was will be something similar to what this is here because it's just the shadow of it.
Mifong ke itse se seo e neng e le sone e tla nna sengwe se se tshwana le se sena e leng sone fano ka gore ke moriti fela wa sone.
And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did, see what the punishment of sin was, see what the justice of the prophets was, see what all those things were.
Me ke tlhola ke leba ko morago mo kgolagano e kgologolo go bona se bana ba Iseraele ba se dirileng go bona se kotlhao ya boleo e neng e le sone go bona se tshiamiso ya baporofiti e neng e le sone go bona se dilo tsotlhe tseo e neng e le sone.
And then I have an idea what this is here, which is foreshadowing what will be in the general wind up at the end.
Me ka nako eo ke tla nna le mogopolo se sena e leng sone fano mo go boleletseng pele se se tla nnang mo tiragalong ya kakaretso kwa bokhutlong.
During this time there had been a great thing happened to Israel. It was in the darkness of its midnight.
Mo nakong ena go ne go nnile le selo se se tona se se diragaletseng Iseraele e ne e le mo lefifing la bosigo kgare jwa yone.
In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, I'd like to show how that the seven church ages typed out in the Old Testament.
Mo kholaganong e kholokholo fa morena a ratile go ngwe mo ditirelong tse di latelang ke tla rata go supa ka fa e leng gore dipaka tse supa tsa kereke di ne tsa tshwantshiwa mo kholaganong e kholokholo.
How did they begin just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church and went right down through a similar dark age and come out into the glorious time of Pentecost at the falling of the Holy Spirit in the early church of the and the Jewish dispensation.
Ka fa ilong gore dineta simolola fela tota tota jaka kotsi simologong ya dipaka tsa kereke ya baditshaba me tsa fologelela gone go ralala paka e tshwanang e ile fifi me tsa tswala mo nakong e kgalalelang ya Pentecost kwa go fologeng ga mmowa o boitshepo mo kerekeng ya pele ya te mo teba lebelong ya bajuda.
Then going through another period of the Gentile church through a dark age and then coming out again into the millennium at the end.
Ya boy tloga e ralala sebaka se sengwe sa kereke ya baditshaba go ralala paka e e le fifi mme fong e tswala konte gape mo millenniumong kwa bokhutlong.
Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings, which was Ahab himself was kind of a borderline believer.
Yanong ka fa e leng gore ko morago mo dingwaga kgolong tsa mo bogareng kgosi e kgolo ena Ahabe o ne a tlhatloga mo thateng mme ene ka mokgwa mongwe o ne a pagame mo seriting sa dikgosi tse dingwe tsa maIseraele tse e neng e le Ahabe ka sebele ka mokgwa mongwe e ne e le modumedi wa fa molelwaneng.
I've often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence. You can never know where to stand a man that's unstable like that.
Ke umakile kapetsa kapetsa ka ga ene ka tsela eo ka gore o ne a le bontabongwe jana ko ka fa ntleng ena ya legora bontabongwe jana ko ka fa ntleng ele ya legora ga o kitla o itse fa o ka emang gone monna yo sa thoma manyalo.
Or a person that professes to be a Christian and that unstable, you don't know what to do about the person. Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at.
Kotsa motho yo o ipolelang gore ke mo kresete me a sa thomama mo go kalo ga o itse se o ka se dirang ka motho yo gompieno ke mo kresete ka moso ga o itse kwa baleng teng.
In church today they're rejoicing and singing and praising God, and tomorrow out drinking, carousing, running around, then that type of a person is hard to do anything with.
Mo kerekeng gompieno ba ipela le go opela ebile ba bakamodimo mme ka moso ba kontle ba anwa ba karaganya ba siana-siana fo mohuta wa motho yoo go thata go dira sepe naye.
I remember as a boy, once we had an old horse that he used to jump the fences all the time. And I guess many of you men at my age would know back in the horse days, buggy days.
Ke gakologelwa ke le mosimane nako nngwe re ne re na le pitse e e kgodileng gore e ne e tlwaetse go tlola makgora nako yotlhe mme ke a fopoletsa ba le bantsi ba lona banna fa dingwageng tsa me le tla itse morago mo metlheng ya dipitse metlheng ya dikariki.
I've come a many time right down this street here driving a horse and buggy myself. I'm 45.
Ke ne ka ta nako tse dintsi gone go fologelela mmila ona fano ke kgweetsa kariki le pitse ka bonna ke dingwaga di le 45.
So they remember this old horse would put a yoke on his neck like he would a cow and keep him from jumping the fence, and he'd jump anyhow.
Jalo he bone ke a gakogola pitse ena ya kgale re ne re tle re tsenye joko mo molaleng wa yone yaka o tla dira kgomo go ikganela go tlola legora mme e ne e tle e tlole le fa go ntse yalo.
And he would hang that yoke and turn him around and so forth, he'd get over the fence.
Mme e ne e tle e lepeletse joko eo mme e retolose le yalo yalo e ne e tle e tlole legora.
And one day, I wondered what was attracting that old fella, and there's a big sinkhole down there. Now he was standing in alfalfa, oh, high, but he wanted some blades of orchard grass and a sinkhole.
Mele tsa tilingwe se yone ke ne ka iputsa se seneng se ngwa ka mogoma yo wa khale mme gone gona le khuti fa e bobetsegang e tona goloko janong ine e eme mo alfalfeng ao go godimo fela ine e bata gone gona le mekgwang ya bojang jwa orchard mo khuting.
And he jumped that fence and got in that sinkhole where all these wire and glass where he's are dumped, and get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass, and we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. When he got in there, he got hung up.
Me ina ya tola le kona leo ya ba itse na mo kuting e bobetse khang eo kwa di wire tsotlhe tsena le khalase kwa re neng re mo go ya rona thutobolong ya rona me ya tsena teng mo go khetla bojang jo jwa ochati jo bo ka talang le khano makhetlo a le mmalo mme re ne ra tshwanela go tsaya dipitse tse dingwe ra bo re goga mo khuting eo e rile tsena teng mo e ne ya tshwarega.
And when he stood out there, he was quivering and bleeding, and how he was just to get a mouthful or two of that orchard grass when he was standing in alfalfa almost to his knees.
Mme e rile e eme kolofo e ne e tetesela ebile e porotla madi le ka fa e neng e ntse ka gone fela go kgetla mo go ka talang molomo kgotsa e mebedi ya bojang jo jwa ochate fa e ne e eme mo alfalfeng go batlile go fitlha fa mangoleng a yone.
I've often thought of that picture. A way of a transgressor is hard. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass of some other different kind.
Naga khale ke ne ka khopola ka ga tswantso seo tsela ya moleufi e bokete ene fela e sarate go ema ituletse kwa ineng e ja ibile e na le nako entle thata fela pi ine ya tshwanela go tlola le gora e bo e ya go khoboga kotle le go segaga jalo fela go khetla bojang jo bo katlalang molomo jwa mohuta mongwe o sele o farolokaneng.
Now that's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture, don't you believe that?
Jano mo ke mokaneng tsela e batho ba dirang ka yone ba ba tlolang legora la mafulo a modimo a ga le dumele seo.
Get out, go out today, come in church, having a wonderful time, then tomorrow sell out for something like that. It makes it very hard.
Ba tswela kontle gompieno ba tsene o mo krekeng a na le nako entle thata fong ka moso a ineele mo sengweng jalo go dira bokete thata.
Ahab was more or less that type of a person. Every way the wind blowed, Ahab had his sails set. If it was on this side or that side. His marriage got him all messed up with a little woman, which was a little princess, a king's daughter, a Jezebel.
Ahab, e ne e le mo go fetang kgotsa ko tlase ga mohuta o wa motho. Tsela nngwe le nngwe e phefo e fokelang gone a gabe o ne a tlhomile saile ya gagwe fa e le gore e ne e le ka fa ntleng ena kgotsa ntleng ele. Lenyalo la gagwe le ne la mo tlhakatlhakanya gotlhe ka mosadinyana yo e neng e le kgosigadi e nnye morwadi a kgosi Jezebele.
Very pretty to look at, very beautiful woman, but in her heart she was wicked, and she was an idolater, and she caused all Israel. Now, how I would like to border there just for a few minutes if I wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there.
Ale montle tata go lejwa mosadi yo montle tata fela mo pelong ya gagwe o ne a le bosula mme e ne e le moobamedi wa medimo ya disetwa mme o ne a baka gore Iseraele yotlhe yaanong ka fa ke tla ratang go thibelela foo metsotso e le mmala fela jaaka go ne kgontse mo go tsene mo pelong ya sena mabapi le bomma lo a bona foo.
And when a man starts to get married, the type of a girl, a woman that he, it's more than just look at beauty. You've got to get somebody both soul and body joined together. Somebody that's really going to be your friend and pal that'll stick with you through thick and thin.
Me fa monna simulula go nyala mohuta wa mosetsana mosadi yo ene gone ke go khaisa go lebelela fa bonte fela o tshwanetse o tseye mongwe tso pedi mongwe wa botho le mmeli dipatagane mogo mongwe yo ka nete a ileng go nna tsala ya gago le molekane yo o tla go khomarelang go ralala monate le botlhoko.
Now, but Ahab, he just fell far because she was pretty, I suppose, and Mary, it could be nothing else about her. Because the wicked as she was.
Yanong fela ahabe une aratana nae fela kahuru une a limunte kya kupula me anyala. Kuna kukasin sepesi sele kaham sari kantata yahuri alibusula jaga ani anti.
And she come over there and then of course being wrapped up with her like that and loved her, why he caused all Israel to sin and to go against God and to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. And they had Baal worship all through Israel at the time.
Me musadi ne ataka kogo me fong yaka hui tiwi aneng atsopara kane le musadi jalo ibile amurata kuring muna yo une abaga hur Israele yote illeofe lukuya katanon limu dimu luku rutulula di aletareza mu dimu a aha di aletareza ha bale me banemana le koba melo ya ha bale hurala Israele yote kanako e.
Now, his wife had caused righteous Naboth. Many of you has read of him, how he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him.
Yanong, mosadi wa gagwe o ne a bakile gore Nabothe wa mosiami ba le bantsi ba lona le badile ka ga ene ka fa a neng a tsaya tshimo ya gagwe ka tsietso a ikana le aka mme a nna le basupi ba maaka kgatlhanong naye.
Because she wanted to do something for her husband, and killed a righteous man in order to get a garden adjoined close to the palace land.
Kakhori o ne a batla go direla monna wa gagwe sengwe me a bolaya monna wa mosiami gore a kgone go tsaya tshimo e neng e patagane gaufi le lefatshe la moshate.
All this God was looking down. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood.
Kote mona, mudimu une alibile kotase. Jalo he mo profiti Elia. Yo inengilu mutanga yo mokolo. Yo mata wa murena. Ne a profeta me a bulalala Jezebele sese tamu dira kale lang. Me a bulalala ahabe kuri dincha di ta latwa madi a iling aha kwe.
Now, when God has said anything, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, and this last day through his son Christ Jesus.
Amen.
Yanong famudimu abuile sengwe jaka go itsiwe miteng ewo lefoko la morena le le bakane le ne le tlaka mo profiti mudimu mo miteng ya bogologolo le mekgwa e farologaneng ne abua le borara ka ba profiti mo miteng ena ya bofelo ka morwae Kriste Jesu.
So this is the word.
Amen.
And if anything's contrary to that, leave it alone.
Amen.
See? Now, secondarily, he speaks today through the prophet, the seer, and so forth. But first is this the word.
Amen.
Jalo he mona ke le foko me fa se pe se le kanetsanyong le lewo se tlogele se le nosi lo a bona jano sa bobedi o bua gompieno ka mo profiti moni le yalo yalo fela santa ke sena le foko.
Now, and Ahab had done this wickedness and he went on God blessing the people for many years, and finally Jehoshaphat was king over Judah while Ahab was king over Israel.
Yanong me ahabe o ne a dirile bosula jona me o ne a tswelela modimo a segofatsa batho ka dingwaga di le dintsi mme kgabagare Jehoshaphat e ne e le kgosi mo godimo ga Juda fa ahabe e ne e le kgosi mo godimo ga Israele.
And then Jehoshaphat was a righteous man. He was the son of Asa. Asa was a righteous man, and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah, and they having a revival as it was up in Judah.
Mi kanako ewo Jehoshaphat ine ile munna wa musiami ine ile murwa asa ine ile munna wa musiami mi ona a rutulula di altar tsote tsa midimo ya disetwa a ga di altar tsa ga Jehova mi bone bana letso tsoloso jaaka gone gontse golo ko Juda.
And then after a while Jehoshaphat or Ahab rather sent up and he found out another piece of land in Syria that he thought belonged to him and he thought he'd go get. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him.
Mi fong morago ga sebaka Jehoshaphat kotsa ahabe kraya mo ona a rumela mi ona a bona sebata se sengwe sa lefatshe ko Syria se ane a gopotse gore ene e le sa gagwe se ane a gopotse gore o tla ya go se tsaya jalo he o ne a botsa Jehoshaphat yona fa e le gore o tla tla mi a dira kgolagano naye.
Of course there is a great danger now. See, when you've seen this great king Ahab down there and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man.
Me yaka ho itsiwe di patsatse dikholo ditseo ya nong lo bona nako e bana ba bona khosi kholo ena ahabe go tla se po me bana ba bona yo mogolo yona fa go di mofano Jehoshaphat a le mongwe wa bone e le yo mololo yo mongwe e le monna yo tetseng mowa.
Watch how you make your alliance. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Keep yourself clean, especially in the day that we're living.
Ela toko ka fa o dirang kgolagano ya gago. Ela toko se o se dirang ka fa o kgolaganyang le ba dumologi ka gone. Itsuleng lo le phepa bogolo jang mo motlheng o re tshelang mo go one.
I believe, church, without a shadow of doubt.
Amen.
This is burned on my heart. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon.
Amen.
To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible.
Ke adumela kereke nteng ga moriti wa pelaelo mona gotukile mo pelong yame leo ke lebaka ke solofetseng masigo a matlhano ana se ga o tshwaneng gore gape pele ga go diragala ke neele kereke ena keleko e tseneletseng go ralala Bible.
We're living in the shadows of the time. It could happen any time. When we see the times come for things to take place, the very wickedness of the enemy, the very powers, we look at these snowstorms and everything happening, all these pestilence, all different things.
Re tsela mo meriting ya nako go ka nna ga diragala nako nngwe le nngwe fa re bona dinako di tla gore dilo di diragale tsone busila jwa mmaba tsone dithata re lebelela matsubutsubu ana a ka poko le sengwe se diragala.
That's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. You're getting things all mixed up here, and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His word. It's going to happen.
Tse di bakiwang tsotlhe ke dikgaupetso tsena tsa go konopa dibomo tsena le dilo bone ba tlhakatlhakanya dilo tsotlhe go lo fano me ba tsamikela mo labore tharing ya modimo e tona go diragatsa lefoko la gagwe go ile go diragala.
So the man of sin rising up power, so deceitful, my. I heard a minister this morning, a spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. What an era. Russia has nothing to do with it.
Amen.
No, sir. That's scripturally. Now, but notice in this great time that we're living, a warning.
Munna wa bolleu atatoga thata alitsietso thata ija ke utlile modiredi mosong ono munna yo tletse mowa a tsaya letshwao la sebatana me a bua gore moganetsa kreste Russia a timelo Russia ana sepe se se amanang nayo nyaya rra mo go ka fa dikwalong jaanong fela le moga mo nakong e kgolo ena e re tshelang mo go yone tlhagiso.
Now this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, come visit me. And he went down there and they took oxen, sheep, and so forth, done sacrifice.
Yanong, Jehoshaphat yona, ay kutwa ukaru umututu ka kore kosiya kulia Israele irile taya unketele. Me una fulu kalakpo, me banabataya komuli dinkuli jalo jalo badira setabelo.
All the time in Ahab's heart, down there, he was a deceiver because he was not worshiping that or offering those sheep and things with a true heart because, after all, he leaned more to his wife's religion.
Amen.
And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today.
Milemhang fela yaka ahabe anyetse Jezebel monagong ya baka ekulu e lififi eo ya Israel. One atisa kobamelo ya midimo ya disetwa mo Israel. Sona tsantso sa gompieno.
Amen. Just in the dark age, when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age of 1500 years.
Fela mo pakeng e ile fifi nako ere tswanka ba apostolo ba pele le gato la bopedi le gato la boraro go ya ka kopakeng e ile fifi dingwaga di le sekete le makgolo matlhano.
Just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, so did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back, and today it's a form of Christianity. See, just very dark.
Fela yaka ahabe anyetsi Jezebele abo atlisa kobamelo ya midimo ya disetwa mo Israele kereke ya mowa o boitshepo le yone e ne ya nyala mo ditumelwaneng mme ya busetsa kobamelo ya medimo ya disetwa mme gompieno ke popego ya bokeresete lwa bona go lefifi fela thata.
And now it's moved on down. Each day, each church age moves down to that same thing, to the great climax when the lukewarm condition comes. Lukewarm. Lady, you see a church age. Oh, what a horrible hour that we're living in.
Me ya nong go fologetse kotlase letsatsi lengwe le lengwe paka nngwe le nngwe ya kereke e fologelela mo selong se se tshwanang seo go ya setlweng se se tona seo go ya seemong se se mololo setla paka ya kereke ya Laodikea e e mololo ao a ura e baitshegang e re tshelang mo go yone.
Listen. I want to confess right here before I go any farther. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again.
Amen.
I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamorizing the gospel, that I'm so sick and tired of it.
Retang ke bata go ipulela gone fano pele ga ke ya kakala khope ke moreri wa segologolo yo o eletsang go bona metlha ya bogologolo gape ke bone go le gontsi thata ga manketso ana Hollywood e dira e fankgedi magakasegase go fitlhela go ntapisa thata.
Yes, sir. I want to see the old-fashioned. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Danger line.
Era ke batla go bona ga segologolo ke tsaba gore re direla batho bo Kriste bonne bontle thata ke mola wa kotsi.
Now Jehoshaphat comes down and thinks, oh well, this great king of Israel, it'll be all right. And right in the midst of all of this big glamour, what did he do?
Yanong Jehoshaphat o a fologa a gopole ao sente kgosi e kgolo ena ya Iseraele na fela ke tla ao re tla go tla siama mme gone mo gare ga makgasegase otlhe a matona ana o ne a dira eng?
He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds because they said we are both the same people, but they wasn't.
Une adira kolaka no hotatuha abo aya kulwanza mmaba moma katong a twaele sekilen kahur banabar runa roba bedirba to baba tonang fella banabasi yalo.
One was a spirit filled group, the other was a lukewarm group. We're not the same people. No, sir.
Sengwe ine ile se topa se se tletseng mowa se sengwe ine ile se topa se se mololo bone ga se batho ba ba tshwanang nyaya ra.
You can't have darkness, can't have fellowship of light. This night cannot exist in the presence of the sunlight.
Amen.
And the most treacherous time there is between the times, just when the suns are going down or rising up. It's the most treacherous time there is.
Ga o ka ke wa nna lefifika le kake la nna le kabalano le lesedi bosigo ga bo kake jwa nna teng mo go boleng teng jwa lesedi la letsatsi mme nako e malongwane bogolo e e leng teng ke fa gare ga dinako fela nako e letsatsi le kokobelang kgotsa le tlhatlogang ke nako e malongwane bogolo e e leng teng.
There's not enough vision to see clearly. Your lights on your automobile won't show good and clear. It's better to either be dark or light. Jesus said, be hot or cold. No lukewarm. Just that's a danger line.
Ka hona pono e le kanetseng go bona sentle di ponetsa ka go mokoloenya ga go ga ditle go bontsa sentle le mo go itsekileng go botoka kana go ne le fifi go tsa lesedi just owner nam gote go tsa tsididi e se mmololo fela mo ke mola wa kotsi.
And now Jehoshaphat, when he come down, and then this great alliance was made which did not please God. And notice, just in the time of his all of the excitement now, I have got favor with this king, and I have fellowship with this neighbor.
Me fong Jehoshaphat irile afologa me ne khatloga kolagano e kholo ena ine ya dirwa sa seneng sa se ka sa itumedisa dimo me lem khang fela mona kong ya gagwe gotle ga khakatsego ya nong ke na le thekegelo le khosi ena me a o ke na le kabalano le mo agisanyi yona.
I have see, be careful that church.
Amen.
See, that's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See, be careful of that, what you're mixing up with. See, come right out and either be for Christ or be against him.
Ke na lo bona elan tlhoko seo kereke lo bona mo ke mo go bakang bothata jote tikologong ya motlagana ona fano le tikologong ya o mongwe lo bona ela tlhoko se o ithakanyang naso lo bona tsela gone ko ntle mme kana o nne wa ga keresete kgotsa o nne kgathanong naye lo a bona.
Now this fellow made the alliance and he thought he had done something great, yet when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this.
Yanong mogomayona o ne a dira kgolagano mme o ne a gopotse gore o ne a dirile sengwe se sekgolo le ntswa e le gore fa a ne a re a ga gona yanong pele ga re ka tlhatoga re tshwanetse go buisanya le morana ka ga sena.
Now Jehoshaphat had enough religion left in him in his mistake that he went out there to this king, but he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord.
Yanong Jehoshaphat o ne a na le bodumedi jo bo lekaneng bo setse mo go ene mo phosong ya gagwe le fa e le gore o ne a fologetse koko kgosing ena fela o ne a na le bodumedi jo bo lekaneng bo setse mo go ene go akanya sentle re tshwanetse gore bogolo re botse morena.
Now Ahab is going right on out without saying a word, just his own mechanical physical, human way of doing things.
Yanong ahabe o ne a tsolela gone go lokong ntleng le go bua lefoko fela tsela e e leng ya gagwe ya go itirela ya senama e e leng ya motho wa nama ya go dira dilo.
I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Figure it out and say, well, it ought to be this way. And we've said it like that.
Ke a iputsa fela gona e fano kereke fa mo go sanna yalo dinako tse dintsi re dirile diphoso re go gopole mme re re sentle go tshwanetse go nna ka tsela ena re bo re go baya yalo.
I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. That we have set it in a form of I'd say Hollywood evangelism. Whole lot about glamour.
Akanya gore ke kwa bontsi thata jwa bo evangeli jwa America bo leng gone gompieno gore re botlhomile mo popegong ya ke tla re bo evangeli jwa Hollywood bontsi thata ka ga magasigasi.
We notice the evangelist comes to the platform today and my is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching and things like that and carries on and acts like a clown in the pulpit.
Re lemoga mo evangeli a tla mo seraleng gompieno mme ija o ikgogomositse kgotlhe mme a bolela bontsi jotlhe jwa metlae thata pele ga a simolola go rera le dilo tse dintseng jalo mme a tswelele a bo a itshwara jaaka rametlae mo felong ga therelo.
When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by. And that's right. That's the reason the world's got the lukewarm condition today that it's in.
Ba go tiwa mo nakong ya go dira piletso a le tareng batho ga ba bone le e leng bopelo phepa bope go dira piletso a le tareng ka jone go ntse yalo leo ke lebaka lefatshe le tsene mo seemong se seng bololo gompieno se e le leng mo go sone.
I wonder today, it's just today the church, we tried to send our boys to school to learn psychology and so forth like that to know how to put over a program. To get in the pulpit to arrange the message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention.
Ke a ipotsa gompieno ke fela gompieno ke kereke re lekile go romela basimane ba rona ko sekolong go ithuta psychology le yalo 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 go itse ka fa ba ka rulaganyang thulaganyo ka gone go tsena mo felong ga therelo le go rulaganya tsa rona molaetsa ke o hepisang thata gore o tle o kgatlhe batho mme o ngoka kelotlhoko ya bone.
And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something.
Me bora psychology ba bantsi ba batona ba tswala kontle e le baruti yalo me ba peya ditshwantsho ba bo ba iketsise bontsi jwa sengwe thata.
I just wonder when we are always telling of the beauty and the attraction of the church, but we fail to tell them, he that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me.
Me ke putsa fela fa bone gore re tlhola re bolela ka ga bontle le kgogedi ya kereke fela re palelwa ke go ba bolelela yo o tla ntatelang morago a itatole a tsaya mokgoro wa gagwe mme a ntatele.
I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in.
Ke a ipotsa fa re sa dire bontle jwa kereke bontlenyane thata re direla ya mogoma yo tsenang.
For instance, the Baptist church today has got a slogan, a million more in 44, taking in members by the thousands and the tens of thousands, unconverted, just people who walk in and join the church.
Se kai kereka ya baptisti kumpienu ina le muono miloni yo mongwe ka 44 ba amogela maloko ka dikete le masome a dikete ba sa tsokologa batho fela ba ba tsenang ba bo ba ikopanya le kereke.
And it's an endemic to the Church of Jesus Christ to take such members in. They still drink, they still smoke, they still gamble, they still lie.
Meki bukini tani makereken ya ga Jesu Kriste go tsenya maloko a ntse njalo ba santse banwa ba santse ba khoga ba santse ba becha matai se ba santse ba aga.
They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up, put on a lot of glamour, a lot of big instruments, setting up down on the platform.
Bata kereke mba solofetse go tloswa bodutu ke se go pasa ba fankedi ba Hollywood ba ba emelelang ba tsenya makgazi gazi a mantsi le bontsi jwa diletso tse ditona ditse kwa le kwa mo seraleng.
When they ought to have an old-fashioned God for crying out, altar call down where men and women don't come to glamortize or to run up and act a clown, but to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there had died for them, that they're getting back sincere with God again.
Nako e ba tshwanetseng go nna le pileletso a letareng ya segologolo ya Modimo pele ya go bolokela ko tlase koo kwa banna le basadi ba sa teng go dira makgasi-gasi kgotsa go sianela ko godimo ba bo ba itira jaaka rametlae fela go ya golo koo a letareng ba bo ba lemoga gore loso la ga Jesu Kereste foo yo o ba tshwetseng gore ba boela go nneng pelo phepa le Modimo gape.
I wonder if we're not living in that kind of a time when we take great advancements. Like many, it's crossing the lands today. A great known evangelist who studies psychology and attract the people to the church. But if you once get them into the church, then what you going to do to them?
Yeah, you put our fathers at Tillamom who don't owe one ako. Faretsa ba fankedi ba tona jaaka ba le bantsi ba ba kgabaganyang lefatshe gompieno le ba fankedi ba tona ba ba itsegeng ba ba ithutang psychology mme ba ngokele batho mo kerekeng fela morago ga o sena go ba tsenya mo kerekeng go tloga foo o ile go ba dira eng.
What are they going to happen if they get into the church? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with, they go back the same way. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion, I'm afraid we've made it too easy.
King se ba ileng go dira galala ke sona morago ka ba sena go tsana makerekeng ba ikopanya fela le kereke mme ba buela morago ka boleo jo bo tshwanang le keletso e tshwanang e batileng makerekeng ka yone ba bua ka tsela e tshwanang mme leo ke lebaka gompieno lefatshe le tswelelang go leba Leri, sentle, fa monna yole ana le bodumedi, fa motho yona ana le bodumedi, ke a tsama ka ntlha ya gore re go dirile motlhofo thata.
It's I love, I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. That's right, I believe it's joyful and happy, but remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. You must realize that too. That's right. I wonder if we have painted a little too smooth.
Hone ke ke rata ke akanya gore bipelo ruri ke dumela gore maipelo ote antse mo go Jesu Kriste go ntse jalo ke a dumela go a ipidisa le go itumedisa fela gakologela mokaolengwe ke tsela ya talelo e mahehe le tshokolo le mokgoro o tshwanetse o lemoge seo le sone go ntse jalo ke a ipotsa fa re sa go penta go le gonnye thata gore go nne borethenyana thata.
Like I was looking at my wife, started out, and she put a rose on my coat this morning. She said, you ought to wear it. Your mother's a living. And I said, oh, honey, I don't know.
Yaka, kine kilibile me motsadi wa me a tsenya kine ka simulula go tswa me ona tsenya rosa mo baking ya me mosong on ona o tshwanetse o se rwala mago o a tshela me kine ka re ao moratwi ga ke itse.
Mother's Day is wonderful. But that's like the world. They've commercialized the thing just merely to sell flowers and things like that. Why, it's a discredit to mother.
Letsatsi la ga mma le molemo fela mo go jaaka lefatshe ba dirile selo se go nna ga papatso e le fela go rekisa dithunya le dilo tse dintseng jalo goreng ke tlotlologo mo go mma.
Why, my mother's my mother every day of the year. Yes, sir. Not just one day. I say, you love your mother. I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day. A brother, she ought to be mother every day, but it's commercial.
Goreng mme ke mme malatsi otlhe a ngwaga e rra e seng fela letsatsi le le lengwe ke tla re o rata mmago ke mo romeletse lesitlha la dithunya letsatsi la ga mma le le fetileng sentle mo kalengwe ena o tshwanetse go nna mma malatsi otlhe fela ke ga ipapatso.
That flower is pretty. I love a pretty flower. I think of that just like I do how pretty the flower is. It blooms and it's got fragrance and the passerby smells it. The animal comes by, smells it.
Situnya seo se sente. Ke rata situnya se sente. Ke hopola ka seo fela jaaka ke dira ka fa situnya se leng sentle ka gone se a shishimologa se na le monkgo o monate mme mofuti ka tsela o a se dupa diphologolo di a feta di se dupe.
But now look, it's pretty. Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing, divine healings and powers and wonders and signs and miracles and freedom from sin. It's a beautiful place. But look, if that rose, we'll have to come to church like all nature.
Fela ya nong lebang go khontle ya ka kraka ya morana Jesu Kriste ke selo se se khalala lang bogolo di podiso tsa semodimo le di thata le di khakamatso le di tshupo le metlolo le kholo le sego mo bolewong ke le filo le lentle fela lebang farosa ewu re tla tshwanela khota kereke ya ka tlhologo yotle.
That rose being pretty, every town or country would lick on it if she could, but nature provided a little bandits. A spear sticking out there called thorns, and they leave them away. That protects it. That's exactly.
Rosa ewu iling nte komungwe lingwa mal fasting ita lato mokuyana fine kakon vela kolejo ita meti di tipanyana mitunyana ito mukete konteko ei bizang mika media di tuhela mohu asi sirreleta moki tota tota.
And I think today if we haven't got the Word of God sharper than a two-edged sword around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow to come and lick on it and call it. It'll go, but it'll be an indebtedment to the church. That's right.
Make aganya gore gompieno fa re tsena le foko la modimo le le bogale go feta jaaka ema kgale mabedi tulogong ya bontle jwa thata ya boitshepo jwa modimo re ile go tlogela kgomongwe le nngwe mo lefatsheng e latso mo go lone mme e le kgetlhe e tla le tamuka e tla bo e le bokenitane mo kerekeng go ntse yalo.
I think today what we need is more old-fashioned God call ministers wrong, maybe not with much education, but it'll bring the people down to an altar and they're agonized, not with a joy and laughing and popping chewing gum and put their name on a paper.
Ke a hopola gompieno se re se tlokang ke badiredi ba le bantsi ba sekgolokgolo ba ba biditsweng ke modimo ba le tala gongwe e seng ka thutego e ntsi fela ba tla tisa bathogoloko a letareng mme foo ba nne tlalelong e mahehe e seng ka boipelo le go tshega le go thuntsha tshunkama ba bo ba tsenya leina la bone mo pampiring.
But her all cry out and die out until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God.
Amen.
Amen.
Fela mo kaulingwa go pokolela ga bogologolo le go swa go fitela bana le ba sadi ba ikotlaela maleo a bone kotlele ba bo batla gaufi le modimo. Amen.
I tell you, we got raise up your hands who wants to accept Christ all like that. That's all right, brother, but that don't expel sin.
Amen.
You've got to repent first. Get right. Get down there and really cry out.
Yahu, blalala, renale, tsoletan diata, tsalona, balabatan huam hela grassi, te, hose, kutanale seu, mohus yamam kaulingwe, fella moha, hu, moha, hu, kumi, leu, utanazi, kotai, pi, luciame, fulhala ko, mil, bogalele, kam, matota.
I can remember the times when the old fashioned people would walk down through the aisles and up and down the roads, a crying and talking to their neighbors. That was Christians of that day. Tell them about the things of the Lord.
Ke kona go hopola dinako fa batho ba se kgolokgolo ba neng ba tle ba fologe go ralala metsila le kwa godimo le tlase mo ditsileng ba lela ba bile ba bua le baagisanye ba bona moo e ne e le bakeresete ba motlha oo ba ba bolelela ka ga dilo tsa morena.
And today we put our name on the church book and go out and stay home and never say a word about it, unconcerned. Just as long as we belong to the church, it's all right.
Me gompieno re tsenya leina la rona mo bukeng ya kereke re bo re tswela ko ntle mme re nne ko gae re bo re seke re akgela lefoko ka ga kgone re sa tshwenyege fa fela re le leloko la kereke go siame.
I'm sure we're wrong there, people. Check up. For that won't stand in the judgment. No, sir, it won't.
Ke a thomamisa re fositse foo batho tholang.
Nothing less. He that will follow me, let him deny himself. Amen. Take up his cross and die daily.
Amen.
Stay debtor of the cross. That's right. Agony. The way I'll take the way you sing with the Lord's despised few.
Eseng sepe se se go tlase ga yo o tla ntatelang a ita ita tole a tsaya mokgoro wa gagwe mme a swa letsatsi le letsatsi nna o sule fofa mokgorong go ntse jalo tlalego ema hehe tsela ke tla tsaya tsela le a opela le ba morena ba le mmalwa ba ba nyatsegang.
I think today, what a time that we're living in, that evangelism, they put it out in great big bright lights and they try, when you see the evangelists coming to town, you wonder, my meetings has been guilty the same. That's right. I wonder who's coming to town sometimes, the evangelists or Jesus Christ.
Ke a akanya gompieno a nako e re tshelang mo go yone gore boefankgedi ba bo baya mo maseding a matona tona a phadima mme ba leka fa o bona moefankgedi a tla mo toropong o a ipotsa nna dikopano tsa me dintsi di le molato wa se se tshwanang go ntse jalo ke ipotsa gore ke mang yo o tlang toropong nako tse dingwe moefankgedi kgotsa Jesu Kriste.
While they got, I went into a place where I'll go where certain evangelists are supposed to come, and Jesus' name, while they had the picture of the evangelist, the man of the hour. The man's with this, the man with that.
Goreng, banale, ke ne ka ya mo lefelong fano go se bogologolo kwa moefankgedi mongwe a neng a tshwanetse go tla gone mme leina la Jesu goreng ba ne ba na le setshwantsho sa moefankgedi monna wa ura monna yo o na le sena ebile monna a na le sele.
Sometimes I think of my ministry and see people coming. I get in a hotel room and say, God, who's the people coming to see me or you? See? If they're coming to see me, they're lost yet.
Na nako tse dingwe ke akanya ka ga bodiredi jwa me mme ke bone batho ba tla mme ke ne ke tle ke tsene mo kamoreng ya hotele ke re modimo ke mang yo batho ba tlang go mmona nna kgotsa wena lo wa bona fa e le gore ba tlile go mmona ba latlegile le mororo.
Oh God, tear me down, take me away. I want to represent you, one who will stand before someday with trembling hands and trembling feeble body looking at you. Knowing my soul hangs by your decision, let us exalt Christ.
Fela oh, modimo, nkagola kelefatse, ntlosetse kakala, ke batla go go emela, ena yo re tla emang pele ga ene mothamongwe, ka diata tse di roromang, le mmele o roromang, o bokoa, re go lebile, ke itse gore mawa wa me wa botho, o kaletse ka tshwetso ya gago, a re godiseng Keresete.
Today they say, well, I belong to the Baptist, I'm a Methodist, I'm belong to the Tabernacle, I do this, the whole that has nothing to do with it. Not a thing. I wonder sometimes.
Gompieno lo are sentle ke leloko la baptisti ke mo methodisti ke leloko la motlagana ke dira sena ao mo ga gona sepe se se amanang le gone e seng selo ke a ipotsa nako e nngwe.
Here not long ago I seen an advertisement up for a certain campaign was coming to the city. And the word of the man's name, run great big letters all the way around like that. And on the bottom in a little corner said, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Way down in the corner.
Fano ise bogologolo ke ne ka bona papatso ko godimo kwa letsholo lengwe le ne le tla mo motseng mme lefoko la monna leina la monna le ne le aname ka ditlhaka tse ditona-tona tsela yotlhe go dukologa jalo mme ko tlase mo kgokgotshwaneng e nnye ne gate Jesu Kriste o tshwana mabane gompieno le ka bosaeng kae kakala ko tlase mo kgokgotshwaneng.
See, they took all the sacredness from Christ and put it on to some man or some church or some organization.
Lwa bona batusitse buitsebo jote mo go Kriste. Me babo baya mo munne mongwe khotsa kerekeng nngwe khotsa le khotleng lengwe.
Brother, I'm saying you can get by with glamour and Hollywood clowning like that in by the church, but in the presence of Jesus Christ, he's the one to be glorified.
Amen.
That's right. Now that's the truth, my dear brother and sister.
Mokao lengwe ke a go bolelela le ka fa lolala tsolela ka magazi kgase go dira metlae ya ga Hollywood yalo mo ke ka kereke fela mo boleng tengeng jwa ga Jesu Kriste ke ene yo o tshwanetseng go galaletswa go ntse jalo yanong mo ke boammaaruri moka lengwe le kgaitsadi ake ba ba rategang.
Don't feel angry at me. You just remember that I'm preaching you. I want to preach as this is the last sermon I'd ever preach in my life. I want to preach every sermon I preach as if I was a dying man preaching to dying men. And I am.
Lusika lwan tene khela le khagul khelweng fela gore ke a lerela ke batla go rera jaaka o ka re mona ine ile thero ya bofelo e ke ka bankai rera mo botsolong jame ke batla go rera terong le nngwe e ke rera jaaka o ka re ke ne ke le motho yo swang a rera batho ba ba swang me ke yalo.
My light's burning down every day. Yours is too. And we're dying mortals, and we got to face the living God some of these days. And we better be in deep sincerity about this.
Lesedi la me le tukela kota si malati ote la gago le yalo le lone mere batho ba ba swang mere tshwanetse re le ba kanele modimo yo tselang mangwe a malati ana me go botoka re nne mo bopelo pepeng ja botseneletseng ka ga sena.
Just a bit of glamour and carry on and join the church and go here and there, act this way and that way. We better be having old-fashioned prayer meetings in our homes and crying out to God day and night.
Fela moma khati khating o bo o tswelela o bo o ikopanya le kereke me o ye fano le fale o itshola ka tsela ena le tsela ele go botoka re nne le dikopano tsa segologolo tsa thabelo mo malapeng a rona me re lelela kwa modimo bosigo le motsegare.
The day is at hand. Time of distress, the time of trouble. The Bible said a dark day, and we're living in it.
Mutha o atametsi nako ya talelo nako ya botata Bible irile mutha o litobo mere tsela mo go one.
How this great man went out there under the excitement, he joined himself with the lukewarms, with the borderlines, and thought he was doing something great, thought that God was a blessing, and not realizing it right then. He was bringing in all this group with him.
Ka fa e leng gore monna yo mogolo yona o ne a fologela ko mo tlase ga kgakatsego o ne a ikopanya le ba ba mololo le ba fa molelwaneng mme a gopola gore o ne a dira sengwe se segolo a gopola gore modimo o ne a mo tsogofatsa mme a sa lemoge gore gone ka nako eo o ne a tlisa setlhopha sote sena naye.
Our little group of Judah up here would come down and join ourselves with a great bands of Israel. What a mighty people we'll be.
In setlhopana sa rona sa Juda fa godimo fano se tla fologa mme re ikopanye le mephato e metona ya Iseraele a batho ba ba maatla ba re tla nnang bone.
There you are, and that's the very line of deceit the devil's using right now to bring in the Antichrist. It's a certain, as I'm standing into this.
Ke wena yoo, me oo, ke one mola wa tsietso o diabolo a o dirisang gone jaanong go tsenya mokganetsa keresete mo teng go tlhoma mefela jaaka ke eme mo go sena.
We'll unite our efforts together. We can't do that. How can two walk together except they be agreed?
Re tla kopanya maitoko a rona ga mmogo ga re ka ke ra dira seo bobedi bo ka tsamaya mmogo jang ntleng le fa bo dumelane.
This United States made the same self, same experience and the same mistake when it united with Russia back there at the time this is about ready to have war and bound ourselves together with Russia.
United States yona adira mogo tswanang o ne maitemogelo a tswanang le poso e tswanang nako e e neng e kopana le Russia kwa morago kwa ka nako e ba neng ba tloga fela ba ipaakanyetsa go nna le ntwa re bo re ipofakganya mmogo le Russia.
And now you see what we got, don't you? We got our airplanes and all of our seekers and our atomic bombs and everything laying over there to blow it back at us. Same thing goes by spiritual.
Me janun le mona tse re nang naso a ga le bone ba na le difofane tsa rona le diphiri tsa rona tsotlhe le dibomo tsa rona tsa atomiki le sengwe se ntse ka koo go go thuntshetsa morago mo go rona selo se se tshwanang se e diragala ka ga sa semowa.
Then we find out after Jehoshaphat had made this alliance and they consulted. Now watch the outside world. He said, sure, we've got plenty of prophets down here. We got a seminary full of them.
Fong re fitela gore morago ga Jehoshaphat ne a dirile kgolagano ena mme ba ne ba kgakololana jaanong elantlhoko lefatshe le le ka fa ntle o ne a re go thomame re na le bontsi jwa baporofeti golo fano re na le seminari e e tletseng ka bone.
They go down and get the fellows that have been trained, who know psychology, who know all about it. So come up now, and we're asking to consult the Lord.
bane ba fologa ba bo ba tsaya ba goma ba ba ka disitsweng ba bane ba itse psychology ba bane ba itse gote ka ga yone ne ba re tatoganyanong mira botsar bo re buisanya le morena.
All in the course of their fleshly puffed up mind come up there and said, now look, you go on up, the Lord is with you, and the Lord is going to give you that piece of land up there that is going to be yours.
Bone bote jaaka go solofetse mo tlhaloganyong ya bone ya senama e kgogomogileng ne e batagolo koo mme ba re jaanong le mang rona le tlhatlhogeng morana o na le lona ebile morana o ile go neela sebata seo sa lefatshe golo koo leo ile go nna la lona.
You're going to push the Syrians all the way back. You're going to do it. One of them eating himself a big pair of iron horns and begin to run around like this, and this is what you're going to push the Syrians away.
Lile go karameletsa ba Syria tsela yotlhe kwa morago leile go go dira mongwe wa bone ebile o ne a itirela para e tona ya dinaka tsa tshipi a bo a simolola go siana-siana yana a re mona ke se lo ile go karameletsa ba Syria kgakala.
But Jehoshaphat, just a little more spiritual, put up with that Tommy rod of clowning.
Amen.
That's right.
Amen.
God give us some more Jehoshaphat.
Amen.
Sick and tired of this year Hollywood clowning.
Yeah.
That's right.
Fela Jehoshaphat a le semowanyana fela mo go fetang gore a itshokele bobodi jo jwa go dira metlae. Go ntse jalo modimo re ne bojehofa tšhate ba mangwe. Re lapisitse thata ke go dira motlae mona fano ga Hollywood. Go ntse jalo.
Putting on, pretending to be something that they're not. Making out, dramatizing, drawing in. And then when he come in, what you got? What he got in?
By tema, by ketisa, hunasen, we say, basin, so ne, by dirisa, by diram tameko, bahokala moteng, mifong, fabane, batena, lena ling, faline, litena moteng.
Like asking a man come swimming in a desert. Nothing but beige sand up on your head to cause sorrows afterwards.
Yaka ho kupa, munna. Tlaya o thume mo sekakeng ga go sepe fa e se mošhawa wa kgogomelo mo tlhogong ya gago go baka mahutsana morago ga seo.
Now, notice, what can you bring them into? A certain lady said to me the other day, a man said, I'd go to church, but what would it get when I went to church? Said, all they do is organize some supper and they about this, that, and the other. And the lady said, I stood speechless for I didn't know where to stand him.
Yanon le mogang ke eng se o ka batisang mo go sone mosadi mongwe o ne a ntaya a re maloba monna ne a re ke ne ke tla ya kerekeng fela ke eng se ke tla se bonang fa ke ne ke ile kerekeng ne a re gotlhe mo ba go dirang ke go rulaganya dijo dingwe tsa maitsiboa mme bone ka ga sena sele le se sengwe mme mohumagadi o ne a re ke ne ka ema ke gamaregile gonne ke ne ke sa itse kwang ka mo romelang gone.
There you are. But I wish I could find an old church where they really sing the old fashioned hymns and live godly.
Ke lona babo ne a re ke eletsa ke ne nka kgona go bana kereke ya bogologolo kwa ba opelang difela tsa segologolo ka mmatota ba bo ba tshela ka poifo modimo.
Children are hungry, they'll eat from a garbage can. It's up to the church of the living God to feed them the true living word of God.
Bana ba tsore ke tlala ba tla ja mo kanting ya matlakala go mo kerekeng ya modimo yo tshelang go ba jesa lefoko la nnete le le tshelang la modimo.
There, all that glamour and stuff, Jehoshaphat said, isn't there one more?
Foo, mama khazi khazi ote ao lidilo. Jehoshaphat o ne a re aga. Gona yo mongwe.
One more, said Ahab. Well, what do you need with any one more? We've got 400 of the best selected, educated, taught, fed, dressed man there is in the country standing here. Every one of them with one accord and one heart and one voice saying, go, God is with you.
yo mongwe gape na ga bua a habe sentle o tlhagala eng ope yo mongwe rena le ba le makgolo mane ba banna ba ba gaisang ba ba topileng ba ba rutegileng ba ba jesetswang ko godimo ba aparang sentle ba ba leng teng mo lefatsheng ba eme fano mongwe le mongwe wa bone ka bongwe fela le pelo e le nngwe le lentswe le le lengwe ba re tsamaya modimo o na nawo.
I wonder if the United States hasn't met the same thing. I wonder if the Church of God hasn't met the same thing.
Ke a ipotsa fa United States e sa kopana le selo se se tshwanang. Ke a ipotsa fa kereke ya Modimo ga ya kopana le selo se se tshwanang.
I wonder. Well, say, look, they're having success. They're having great big meetings. They're carrying thousands at a time, but I wonder if there isn't just one more.
Amen.
I wonder if there isn't something different.
Ke a ipotsa. Sente iri lebang bana le katego bana le dikopano tsa ditona tona ba rala diketekete ka nako e le nngwe fela ke a ipotsa fa e le gore ga gona yo mongwe gape ke a ipotsa fa e le gore ga gona sengwe se se farologaneng.
We find out we have 30,000 converts in 6 weeks, and 6 weeks later we haven't got one. There's something wrong somewhere. That's right. And it's all glamour.
Re fitela gore re na le basokologi ba le dikete di le masome mararo mo bekeng tse thataro mme beke tse thataro morago ga re na a le mongwe fela go na le sengwe se se phoso go lo gongwe go ntse jalo mme gona ke makgasegase gotlhe go iketsisa.
The world through television, through radio, through picture shows, and those outlets there has corrupted this nation with the Tommy Rod of Hollywood.
Amen.
Right. Everything wants to be in big glamour.
Le fatse ka telebishini ka se ruma mawa ka di baise kopo di di khore tse o fo le borisi tse se chaba sena ka bo bori jo Hollywood go ntse jalo sengwe le sengwe se batla go nna mo makgasegaseng a matona.
Isn't that the truth? You know that's the truth. We don't have any more of the old fashioned religion that we used to have years ago. It's because it's been laid down. We'll get to it just in a moment. You'll see.
A mo ga se bo ammaruri lo a itse mo ke bo ammarur ga re sa tlhola re na le bodumedi jwa segolokolo jo re neng re tlwaetse go nnana jo dingwaga tse di fetileng ke ka gore go ile ga leseletswa re tla goroga mo go gone fela mo motsotsong le tla bona.
What a beautiful picture, or a staring picture I should say.
Goreng a setshwantsho se sentle kgotsa setshwantsho se se tlhotlheletsang ke tshwanetse ke rialo.
And here come this Jehoshaphat said, yes, I see them all. They're everyone got their degrees and whatever it was. They're all to be prophets. They're great ministers. They're out of great colleges. And they're all this there out of the big school of the prophet and everything. They're all with one accord. That's true. But isn't there just one more?
Meke fa kota Jehoshaphat yona ne are eh ke ba bona bote boneba mongwe le mongwe bana le dikgarata tsa bone le eng se e neng e le sone bone bote ba tshwanetse go nna baporofeti kgotsa badiredi ba batona ba tswa mo dikolejeng tse ditona mme bone bote ke sena ba tswa mo sekolong se setona sa baporofeti le sengwe bona bote ba mo bongwe feleng moo ke nnete fela a ga gona fela yo mongwe gape.
Well, what will you need but one more when 400 is giving consent at one time?
Sente o tla ba o tlhoka eng ka yo mongwe fa ma le makgolo mane ma ntsha tumelano ka nako e le nngwe.
But that man way down in his heart had God.
Amen.
He knew that there was something wrong about that. Yes, sir. He knew there was something wrong.
Fela monna yo ko tlase-tlase mo pelong ya gagwe o ne a na le Modimo. Mme o ne a itse gore go ne go na le sengwe se se poso ka ga seo e rra o ne a itse gore go ne go na le sengwe se se bodileng.
Why? Let me give you the scripture, doesn't quote it, but here's what I get. I know that Jehoshaphat knew that hypocrite down there, Ahab, that he wasn't right with God, and Elijah had prophesied the word of God to him, and how could God bless what he had cursed? Amen.
Goreng mpe ke le neyeng le kalo ga le go inulu fela se ke se tlhaloganyang ke sena ke itse gore Jehoshaphat o ne a itse gore moitimokanye yo kwa tlase kobo a gabe gore o ne a sa lolama le modimo mme Elia o ne a mo profetetse lefoko la modimo mme modimo a ka sogofatsa jang se a se hutitseng. Amen.
Amen. I say the same thing today, friend. And the Church of the Living God, who's standing true to God, will say the same thing. You can't mix oil and water together and call it salvation.
Amen. You can't. Amen. 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 Amen.
You have to separate yourself, brother. Something's got to happen. If there's any hope left, we got to do something and do it quickly. For the hour of the rapture is at hand.
O tshwanetse o itumolole mo kaolengwe sengwe se tshwanetse se diragale fa e le gore go na le tsholofelo ebe e e setseng re tshwanetse re direng sengwe mme re se direng ka bonako gonne ura ya phamolo e atametse.
Things are heaping up. Everything in the church is so far away. They read all kinds of magazines, books, stories, and everything. I could go today to I can go to a church and I can say, well, how many know they know every hymn after one of these big revivals? Now what page is certain hymn on? They know it. They know who it is.
Dilo dia kokoana sengwe le sengwe me kerege kakala kakala tata babala mi hute yo tedi magazine di buka di pulelo le sengwe le sengwe ga gompieno koke ga go kerekeng min kare au ke bale kae baba itseng ba itse fela sengwe le sengwe morago ga nngwe ya ditsoloso tsa ditona tsena jaanong ke feng ke tseba e feng e se fela sa gore se le mmogo yone ba itse gore ke mang.
They know who's running for president, who's running for this, and how many movie stars married this and that other, but the Word of God they know nothing of.
Amen.
There you are, so we're giving her grace, and yet they profess to be Christians.
Ba itse gore ke mang yo emetseng go nna tautona le gore ke mang yo batlang go tlhopela sena le gore ke ditshimagadi le kae tse di nyetseng sena le sele le se sengwe fela lefoko la modimo ga ba itse sepe ka ga lone ke lona bao jalo here neela maga mme le mororo ba ipolela go nna bakeresete.
And the people's not in blame, it's from behind the platform where it's come from. Exactly. It's behind the platform.
Me batu ka ba molato go tsa fa morago ga serala kwa go tswang gone tota tota go tsa fa morago ga serala.
They teach them all kinds of rhythms and all kinds of this and that and organizations and how to make youth groups and everything like that. I wonder if it's paid. Nothing against it, but I'm wondering if that's God's requirement.
Baba rutam huta yote ya miribo le muta yote ya sena le sele le makota le ka fa go ka dirwang ditlhopa tsa banana le sengwe jalo ke a ipotsa fa ile gore go a duelwa ga go sepe kgatanong le kgone fela ke a ipotsa fa ile gore mao ke se se tlhokang ke modimo.
When Jesus said, except the man be born of water and spirit, he'll in no wise enter into the kingdom. He that will follow after me, let him deny himself and his own worldly pleasures, take up his cross and follow after me.
Fa, Jesu arile, ntele ga motho a tsara ka metsi le mowa, ga kake a tsena mo bogosing ka gope. Yo o tla le tan tsala morago a ita tole le mina de eleng ya gagwe ya lefatshe a sikare mokgoro wa gagwe mme a ntshale morago.
Cross is a symbol of death. Agony.
Mokgoro ke sekao sa loso talela o ema hehe.
He that will be a Christian, let him strip himself of his own thoughts. Let him strip himself of his own works. Let him strip himself of everything, denying himself, and take up that consecrated cross and follow me daily. He that will come after me, let him do that. That's what Jesus said.
Yo utana mo krasete a ika pola di kaganyo tselentsa gagwe a ika pola di tiro tselentsa gagwe a ika pola sengwe le sengwe a ita tole me a sikarem koro o so faritsong o me a ntshala morago letsatsi le letsatsi yo tla tlang go ntatela a dire seo mo ke se Jesu a se builen.
But today we say, everybody have a big time. Everybody clap their hands. Everybody holler hallelujah. Everybody do this. Oh, we got a bunch of fuss. Amen.
Fela kumpienu re are mongwe le mongwe a nne le nako ya monate, mongwe le mongwe o pan diata, mongwe le mongwe go eletsang haleluya, mongwe le mongwe dirang sena a o ka fa re nang le segopa sa tlhatlharuane. Amen.
God, we get these new songs out and sing them so fast that it looks like we're going to run through the wall with them or something like that. When I think if we'd be singing "Near My God to Thee," it would be a whole lot better for the church. The old-fashioned hymns.
Modimo, re na le dipina tsena tse dišwa ebile re di opele ka bonako thata gore go lebege o ka re rile go rarala le mmota ka tsone kgotsa sengwe se se ntseng jalo. Fa ke akanya fa re ne re opela gaufi thata Modimo wa me le wena, go tla bo go le botoka thata ka kereke difela tsa segologolo.
Get a lot of dance orchestra people. Some boy in the dance orchestra over here playing last night and tonight over here playing in the church of the living God. It's an abomination in the sight of God.
Rinne le batho ba le bantsi ba tantsi ya orchestra, mosimane mongwe mo tantsing ya orchestra ka kwano bosigo bongwe, mme bosigong jono ka kwano a letsa mo kerekeng ya Modimo yo tselang ke mathabisa ditong mo ponong ya Modimo.
Let that man be proved first, and let him bring forth fruit, meet for repentance, to show that he's right with God.
Mpe monna yo a lekiweng pele, mme mpe a tliseng maungo a tshwanetseng boikwatlhabo go supa gore o lolame le Modimo.
They bring the jazz world right into the platform. They bring the Hollywood glamorizing preaching right into the platform.
Ba tlisa lefatshe la mmino wa jazz gone mo sefaleng. Ba tlisa thero ya Hollywood e dirang makgasikgasi gone mo serwaleng.
Why didn't I set your fair city a few weeks ago in Louisville, Kentucky? My heart break when it's all sitting there willing to see the miracles of God, when as soon as you preach the gospel, they fill up in a second and turn their backs and walk out of the building.
Aga ke aka ka nako motseng wa lona wa ditshupo dibeke di le mmala tse di fetileng ko Louisville, Kentucky. Pelo ya me e ne ya garoga fa ba ne bothe ba ntse koo ba eletsa go bona metlholo ya Modimo, mme fa fela o simolotse ka bonako go rara efangkgedi ba ne ba teye ba tale mo motsotswaneng, ba bo ba hulara mekotla ya bone, ba bo ba tswa mo kagong.
And many of them Protestants too, who go to Protestant churches.
Hotomami, kabai bati di pilota bonedi kwaraleti, batswala kontemi ba le banzi ba bonema Protestante le kone, ba bayango di keragenza Protestante.
But they've been filled so full of grammar and everything like that, of Tommy Rotten churchism, until they know nothing about the Spirit of the Living God. Yeah. Having a form of godliness and denying the power thereof. What a day that we're living. Watch where it heats up.
Fela bantsi ba le tlatsa, le ne le tladitswe thata go tlala ka makgasikgasi le sengwe jalo. Sa bobodu le bokereke go fitlhela ba sa itse sepe ka ga mowa wa Modimo yo o tshelang. Ba na le setshwano sa poifo Modimo, mme ba latola thata ya yona a letsatsi le re tshelang mo go lone. Elang tlhoko kwa go kokoanelang gone.
Jehoshaphat said, I know Ahab. There's your 400 preachers. They're all fine-looking fellows. Every one of them dressed their hair combed neatly and everything, whatever more they may be.
Jehoshaphat are ke a itse ahabe bareri ba gago ba ba makgolo mane ke bao bone botlhe ke ba goma ba ba lebegang ba siame, mongwe le mongwe wa bone o apere le moriri wa bone o kamilwe ka botswerere le sengwe eng le eng se ba ka nnang sone.
They may have their DDs, they may have their all kinds of degrees, they may know the scriptures from A to Z, but haven't you got one more somewhere? Hasn't there just one more somewhere?
Bakatswa bana le bo DD ba bone, bakatswa bana le mehuta yotlhe ya bone ya dikgarata, bakatswa ba itse dikwalo tsotlhe go tloga go A go ya go Z-e. Fela aga lena yo mongwe gape go lo gongwe, aga gona fela yo mongwe gape go lo gongwe.
He said, yes, there's one more. But I hate him. There you are. There you are. I hate him.
Una are e konali yomungwe. Fela ke mo tweile. Kilunabao, ke mo tweile.
Remember, Ahab was a religious man. And these were religious teachers. But they hated this man who had the truth.
Hagulukalang ahabe ina ili munna yo budumedi. Mi bana ina ile ba ruti baba budu medi. Fela bana ba ila muna yona yone analibu ama ruri.
Amen. Thank you, Jesus. But I hate him. Said he's always bellowing out something against me. How could he keep from doing it when the word of God had condemned him?
Na are ke mo toile na are o tola a bopela sengwe khatanong le nna a ka kanela jang go go dira fa le fogo la modimo le mo khadile.
How can you hold still if you're a man of God or a woman of God and know and see sin and things heaped and weighted and everything like that and see human souls going to hell millions a day? And stand still, you can't do it.
O ka di dimela jang fa o le monna wa modimo kgotsa mosadi wa modimo mme o itse ebile o bona boleo le dilo dikokobane ebile di ketefetse le sengwe jalo mme o bona mewa ya botho e ya ko diheleng le dikadike ka letsatsi mme o eme o tuletse ga o kake wa go dira.
Someone said to me, they said, you think you can stop it? I said, no, I can't stop it because God said, but one day at the judgment board, they're going to pull out the big screen flash on the camera yonder, and that tape recording is going to be playing, and I'm going to stand and listen at it. I'm going to hear my voice warning against it. God will judge me when my voice comes against it.
Hallelujah.
Yes, sir.
Mungwe, una antaya are maloba, ne are ukubla kuru ukahu emisa. Kinagari nyaya ganka gaga emisa ka hore modimo o buile fela letsatsi lengwe kwa kantorong ya katolo ba ile go somola sekrini se setona ba bebentshe sekapa ditshwantsho ka kwa mme sekapa mantswe seo se ile go tshamekwa mme ke ile go ema ke bo ke go reetsa ke batla go utlwa lentswe la me le tlhagisa kgatlhanong nago modimo o tlang katola mogang lentswe la me le tlang kgatlhanong nago e rra.
When we see this life, this generation reenacted again there at the judgment, certainly we're living in a terrible time. There it is.
Mkhandri bonambu, silo chona kukumanya ena. E dira gatswa gape ka kwa ko katholeng go thumame. Re tsela mona kong e boitsegang. Me gone ke mobu.
We seem to, he said it is, and there one more. He said yes, but I hate him, for he's always prophesying evil against me.
Mir mana adira unar aka khona yom we khabe unar e fela ke motoile khona o thola a profeta busula khatano le na.
How can he keep from preaching those hard things? When he sees it going on, see Ahab living like he was and doing like he was and bringing the people like they are.
A ka kanela jang go rara dilo tsedi thata fetsentse fa a go bona go dilagala a bona Ahabe a tshela jaaka a ne a ntse ka gone ebile a dira jaaka a ntse ebile a tlisa batho jaaka ba ntse ka gone.
How can a man of God or a woman of God keep from hollering out and rebuking sin from every side when they see these lukewarm preachers and glamatizers and educators and so forth like that out letting the people go to hell by the millions under deceit?
Amen.
A lot of even holiness people.
Mna wa modimo kgotsa mosadi wa modimo a ka kganela jang go kgwelela le go kgalema bolao go tloga ntleng nngwe le nngwe fa ba bona bareri bana ba ba molelo le ba ba dirang makgasikgasi le ba rutintsi le jalo 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 ko ntle ba tlogela batho go ya diheleng ka didikadike mo tlase ga tsietso bontsi jwa le le mo bathong ba boitshepo.
I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that. They have it too. But it's right down in your own ranks.
Ga ke boima go ntse thata ka ga ma-Methodist le ma-Baptist le dilo tse dintseng jalo. Ba na le kgone le bone. Fela go kgone ko tlase mo makgatong a e leng a lona.
Coming to the platform like everything else to Christians. Living like everything else across the countries and things. Then they call it religion. It's a religion, but it's a long way from the salvation of the Lord. That's right.
Ita go tla mo seraleng jaaka sengwe le sengwe se le ko ntleng ga bakeresete ba tshela jaaka sengwe le sengwe se le go kgabaganya mafatshe le dilo ba tloge ba go bitse bodumedi ke bodumedi fela go kgakaleng thata le poloko ya morena go ntse jalo.
They just got the people to just a big bunch of worked up. Then as soon as the little work up goes over, then the first thing you know, you can't find one of them. The church is sitting empty.
But is it ever to fella most of us fella says tuna sama mahagate killing phone cabuna go fahagate honyana is in a hutama phone solo santa sells eating kauka gewa bona mungo wabona kelaga inzi is in a sepe.
Brother, if a man loves God, he'll fill his seat in the church every time. He can't stay away from it. That's right.
mgaulingwe fam na aratam dim utan nasi dilo sa gagwe makra gang na gongulingwe ga ka ga se kaduga gontsi yalo.
Now notice just a few minutes, I'll try to hurry, get straight to the point now cause the time's getting away.
Yanong lemkhang metsotso fela ile malwa ke tla le ka go itlaganela ke tsene ka thamalo monteng yanong ga gore nako ya me e a tshaya.
Notice then he said, isn't there one more? He said, yes, but I hate him. He's always prophesying against me. He's saying evil things against me. All right, he said, go get him. He said, his name is Micah.
Lemkhang fong one are a ga gona a le mongwe fela one are e fela ke motoile o thola profeta khatanong le nna o bua dilo tse di busula khatanong le nna go siame ne are ya go motsaya one are lena la gagwe ke Mikaia.
But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right, and any man that's ever been touched the least bit by the Spirit of God knows that these things, what's called Christianity today, is not right.
Bela munna yona o ne ana le budumedi jo bo le kaneng go itse gore ba go mabana ba ne ba sa lorama me motho o pe yo kileng amiwa bonnyane jo bonnye ke mowa wa modimo o itse gore dilo tsena mo go bitswa mo Kriste gompieno ga go a siama.
You can't love the world or the things of the world. If you do, the love of God's not in you. The Bible said so.
Ha o ka ke wa rata lefatshe kgotsa dilo tsa lefatshe fa o dira rato la Modimo le yo mo go wena Bible e buile yalo.
Now look, he said, go get him, and they went over, and then he sent a little old messenger along, the deacon of the church perhaps or somebody, one of others, said, now look Micah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat.
Yanong libang o ne are ya go motsaya me ba ne ba ya kong me fong one a rumela morongwanyana wa kgale koo motiakone wa kereke koo teng kgotsa mongwe o ne a ya koo a bo a re yaanong le ba Mikaia re ile go go tlisa ka kwano fa pele ga Ahabe le Jehoshaphate.
Now they're both sitting out there, they're great men now, they're teachers and they're scholars and they got their degree and so forth, and every one of our seminary, every one of our churches here is a perfect at agreement that this is the will of the Lord.
Yanong bone bo babedi bantsi fantle fo me ke banna ba batona yanong bone ke baruti bile ke barutegi me bana le dikgarata tsa bone le jalo jalo me ngwe le ngwe ya seminari ya rona mongwe le mongwe wa dikereke tsa rona fano ke e itekanetse mo tumalanong gore mona ke thato ya Morena.
Now you say the same thing they say, and I'll tell you, you'll dress better than riding a Cadillac car, I'll tell you. You'll just be a great fellow if you'll do that. Yes, sir, you'll prosper.
Yanong o bue selo se se tsonang se ba se buang me ke tla go bolelela o tla apara botoka o bo o kgweetsa koloi ya kadilake ke ya go bolelela o tla nna fela mogoma yo motona fa o tla dira seo e rra o tla atlega.
Micah said, as the Lord God lives, I'll only say what God says.
Amen.
Amen. Oh, there's a man after my heart.
Mikaia ne are, jaga morana mudimu atirile, kita bua felasa mudimu asipuang. Amen. Eya au, munaki yo yo o ratuang ki pilu yame.
I may have to eat bread and water, which he did for doing it. He may be smote on one cheek and the other, whatever more, but he told the truth and stood by. God confirmed it to be the truth. He wasn't so popular, but he knew God.
Mkanaga, tonala kuchasen kwelimeti, muahu dirileng. Kanta ya go dira a kana a ite wa mo le rameng le lengwe le le lengwe eng le eng mo gongwe fela o ne a bulela bo ammaruri a bo a ema ka jone Modimo o ne a go rurifatsa gore ke bo ammaruri o ne a sa tuma thata fela o ne a itse Modimo.
But little old Micah over there, he said, all right Micah, what do you say about it? He said, go on up, said, go up in peace, go ahead and prosper, that's what I want you to do. But I've seen the Israelites sheep without a shepherd on a hill scattered. That's it.
Ne atisa Mikaia yo munye wa khale ka kobo. Unare kusiyame Mikaia wa renga ga khone. Unare tsolelang le tatlogeng. Tsolelang le tatlogeng. Nare tatlogang ka kagiso. Tsolelang pele atang. Mo kisa ki batang le sidira. Fela ki boni Israele jaka di nku. Di senamudisa mo le kabaneng di pataletsi ki khone.
He said, and when he did like that, and Ahab turned around to Jehoshaphat and said, what did I tell you, that holy ruler? or what, excuse me, or whatever it was, that guy said, that, what I tell you, that fella would only prophesy evil against me.
Me irile adira yalo me ahabe one arutulo hela go go Jehoshaphat are go reile kare se birika misa se bui tsepo sela khotsa eng in tsorelang khotsa eng le eng se ine ile sona mo ga yole onare mo go reile kare mo go ma yo o tla profeta fela busula busula khadano lenna.
What I say it only condemn our church and condemn our ministers and condemn our way of religion. What I tell you it said
gine ngareng. And I fell out that Kalakraka Yarona, Abu Akalaba, the ready barona, Abu Akalatela Yarona would be made, Kurela Karen, Utah Bua.
I know him. I know his daddy before him.
Hallelujah.
I know his daddy before him. Yes, sir. A real man of God. Said, I know he'd say that.
Yamwezi, can a kiss in the Takwe Pilkarakwe. Amen. Kina kitin tata kwe pil kakakwe. Mm-hmm. E-ra. Muna wa matata wa mudimu. Nare. Kina kitin kuru utabua yalo.
And so then he said, yes. Said, I saw Israel like sheep scattered without a shepherd on a hill.
Mi jalo hega na ku ewo une are. E, ne are. Kiboni Israel ya ga ringu ipatale tese na mudisa. Mula kabaneng.
And so then he said, us, and then one of those fellows that had the big horns to go to push off, a preacher walked over and pulled a little mic around and smacked him in the mouth as hard as he could. Said, which way did the Spirit of God go when it went out of me, if you know it?
Me jalo he fong unare kibu. Me fong mungwe abahuma bao yo neng anali di nagazeri tona. Une aileho karameza ka kwa. Mureri une atsamaela kong abo atotswa ila migaya yo munye abo amo fapula mom lo monka mashita ya ga ne ga khona ne are ke tla ifeng ya mawa wa mudimu utswile nka yone fa hone utswa mo go nna fa o itse.
He said wait till you're sitting in prison over here and you'll know which way it went. That's right. Wait till Russia's sitting out here taking over the nations and things like that in this country because of its backsliding, and you'll see what was right and wrong. That's right. You see where your lukewarm religion will pay off or not?
Ne ari, une ari, leta kufitala onte mo kole kalong kakwano me ota itukur ketela yifing e ui ileng kayone hunti jalo. Leta kufitala Russia ente fante fanu etoba di chaba li dilo jalo. Lele fati lena kanta yako kelewa halone me leta bana sasinen sisiame le sasinen sile poso. Hunti jalo leta bana akana budumeri jalo na jobu mululo bota duela kota nyaya.
Let this nation come to tears, not come to laughter and drama.
Amen.
Let this nation come to its knees in repentance.
Yeah.
That's what we need, not a revival to get a whole lot of people in a church.
Mbese chaba sena silile. Isin kujase tseho le mutamiko. Mbese chaba sena si kubameka mangula asone. Mobi kuta wong. Mogi seres kagang. Isin tusulu soho bana bunzi jwa batu tata makarakeng.
We need to close every bootleg joint, stop all cigarette smoking, tear down the factories, start up a real old-fashioned Holy Ghost campaign where men and women day and night lay on their face crying, I'll tell you, it'll be the greatest shelter that this nation's ever had. That's true.
Re tlhoka go tswala marekisetso mangwe le mangwe a notagi a seng mo molaong. Re emise go gogiwa gotlhe ga sekarete. Re rutololeng difaboriki. Re simololeng letsholo la mmatota la segologolo la mowa o boitshepo kwa banna le basadi bosigo le motshegare. Ba ribame ka sefatlhego sa bone ba lela. Ke tla go bolelela e tla nna botshabelo jo bogolo go feta jo setšhaba sena se kileng sa nna le jone.
Let the brand tabernacle quit its foolishness.
Amen.
Let it get back here at the altar and get right with God, make up with the neighbors and so forth like that, and get right with God. You won't have any fussing and going on.
Amen.
You'll be the drawing spot of the world.
Help us, Jesus.
That's right.
Help us, Lord.
Now, that's the truth.
Mbe mutakana wa braneme utukele buwele lejwa one. Mbe ubuwele fano fa alitare me ulula miseli mudimu. Usia miseli ba akisa nyili yalo yalo yalo. Me usia miseli mudimu. Khalete kunali di tata ruwa no di pili ku tolela itabo ilili filo. Lili ngonkalan lali fati. Hunti yalo yanu moki niti.
Then he said, which way the Spirit of God go out of me? And Micah said, I saw God in his host, his castle, sitting in glory.
fong une are ke tla e feng e moya wa modimo o tule mo go nna mimi ka ya une are ke bone modimo le le somola gagwe le khotela gagwe ba ntse ko khalalelong.
You know, God has a counselor every once in a while. He brings up his angelic beings and holds a council once in a while up in heaven.
Loa itse modimo o nna le lekgotla kwa godimo kwa gangwe le gape ena o tlisa ditshedi tsa gagwe gagwe tsa baenkgele a bo a tshwara le lekgotla gangwe le gape godimo ko le godimong.
And he said, I saw him sitting upon a throne, and all the people were standing on the right and left hand of him. And said they were discussing, who can we get to go down and deceive Ahab to get him out here to fulfill Elijah's prophecy? God's done said so, what was going to happen? So we'll just see who can go down.
Me une ari ke mone adutsi mo setulong sa bogosi me batho botle ba ne ba eme ka fa seatleng sa mojale sa molema sa gagwe me ne are ba ne ba buisana ke mang yo re ka monang go ya kotlase me a tsietse a habe go motlisa fano le go diragatsa seprofeto sa ga Elia modimo o setse a buile jalo se se neng se ile go diragala jalo herta bona fela yo o kayang kotlase.
And a lion spirit come up from beneath, of course, out of hell, come up before God and said, I'll go down and I'll get in those preachers and cause them all to prophesy a lie.
Me moa wa tako o ne wa tatoga go tswa kotla se ya ga go itsiwi mo di heleng wa tatogela fa pele ga modimo me ware ke tla fologa me ke tla tsena mo ba re rim ba o ke bo ke ba baka bote gore ba profetele aka.
Oh, did that blow him up? Did that make them feel funny? Well, he said, I'll go down and cause those preachers, every one of them, to prophesy a lie. And he got down and got in those preachers, and they began to prophesy a lie.
Ao a mo go ne ga ba patakanya a mo go ne ga ba dira gore ba ikutlwe seng fa ba re bare ke tla fologa me ke bake ba re di bao mongwe le mongwe wa bone go profeta le aka me o ne a tla kota se a bo a tsena mo ba re di bao me ba ne ba simolola go profeta le aka.
And brother, the same God rules on the same throne today. And that same lion spirit has done the same thing today. Prophesying lies.
Mimu kaulingwe mutimu yo tsanang o laola mo setulong sa bogosi se se tsanang gompieno me mowa o tsanang o wakako o dirile selo se se tsanang gompieno o profeta maka.
They kept saying peace, peace, peace at the First World War.
Bane ba tsalala bare kagiso 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 morago ga ntwa ya ntla ya lefatshe.
Let me show you where it come from. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay 90s, and began, now I'm going to get a little on moral, so you ought to sit real quiet for a few minutes.
Mbeke le ponteng kwa khutwang teng montweng nyantha ya lefatshe e dile foraka kowo ine e tlhanogela modimo mo di gay 90s tsa bone mme ba simolola jaanong ke ile go tsena go se kae mo maitsholong jalo he lona lote le nneng ka tula lo tota metsotso e le mmalwa.
All back there in the beginning, over in France, there's where honorness and filth first began. If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France.
Lebelelang, ko morago ko ko tsimologong ka ko fura, ko ke kwa busula le makapila a simologileng gone pele. Fa go kile ga nna le mosima wa dipeba mo lefatsheng ke Paris, fura.
I've free your travel most of it, and that's the worst place I ever seen. And London, England's not much of an exception. And the United States is coming right in line with it. That's right. There they are.
Make ne ka batla ke tsamaya bontsi jwa one mme leo ke lefelo le le maso ya go feta le nkileng ka le bona mme London engelane ga se mo go ka tlhaolwang thata mme United States e tla gone mo moleng le gone go ntse yalo ke bone babo.
Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation.
Nago nngwe le nngwe e o senyang maitsholo a bomma o senya mokokoto wa setšhaba.
Here you go in our own countries and say you're a missionary. They don't like to say, what are you going to tell us to do? How to sing dirty songs about our wives or about our girls? You going to tell us how to divorce our wives? Teach us how to drink whiskey and go the way we do? That's what we are. We call ourselves the religious nation, the Christian nation. Well, then heathens in Africa can teach us morals how to live.
Fanu o Yakou, Mama Fatin a iling a bone me ori omu anamisa tumelo habarati iri uile hori bulalala hori ridire inka farka opelan di pinate di lesoya kahaba sadi barona kota kahaba sezana barona utile hor bulalala kafarika talamba sadi barona ka kone ori rute kafarika non whisky lo tsamaya ka tsela e re dirang ka yona seo ke se re leng sone re ipitsa setšhaba se se bodumedi setšhaba sa bokeresete sentle baheitane bao ko Aforika ba ka re ruta maitsholo gore re tshele yang.
The rottenest place in the United States or the world nearly is this nation has got it. I'm an American, certainly, but brother, I can't help it before Ahab or Jehoshaphat. I've got to tell what God says is the truth. That's what the church needs to stand for today. If it comes between nation and God, it's God always.
Amen.
Yes, sir.
Le filo le le bodileng go feta mo United States kgotsa lefatsheng go batlile ke setšhaba sena ka fa se fetogileng ka kgone ke mo America go thomame fela mokalong ga ke kgone go thusa e leng gore go tlogeng pele ga a gabe kgotsa Jehoshaphate mme ke tshwanetse ke bolele se Modimo a reng ke boammaaruri seo ke sa kereka e tlhokang go se emela gompieno fa go tla magareng ga setšhaba le Modimo ke Modimo ka gale e rra.
Notice, in France, they started all the rottenness and going on the way they lived over there. And then God sent Germany into them to beat them up a little bit. Then we went over there to save their hide.
Lemhang, go for that. Bane ba simulula jota bodiu jwa bone ibile ba tola la katela e bane ba tsela ka ko me fom mudimu una romana jeremani mo bona go ba ita ya ganyane kana eo rene ra ko go ba falotsa.
And as soon as we done that and won the war, sent the Germans back, had peace with France, did they turn to God? No, sir. Women, wives, debauchery, sin, filth to the gills.
Me irile re sena go dira seo re bo re fenya ntwa re rometse majeremane ko morago re nna le kagiso le fora a bane ba re tologela ko Modimo nyaya rra basadi moweini tlapelo boleo le makgapila a tletseng mpepenene.
Then what did they do? What happened? Here's where he started. The devil set up his headquarters there. There's where he started right there to demoralize the world from Paris, France.
Bong, bane badira ing. Khona khadira khala ing. Kwa aneng a simulula ke mona. Diabolo ona a thoma dikantoro dikgolo tsa gagwe koo. Fo ke kwa aneng a simulula gone. Khona koo. Go senya maitsholo a lefatshe. Go tswa ko Paris. Fora.
Then if you notice, he couldn't get in here through the ministry. So the thing he done was come into Hollywood out here. He set up his headquarters over here in Hollywood.
Fong fale le moga. Una asa kone go tsana teng fano ka bodiredi tsalo he selo se a se dirileng e ne e le go tla mo Hollywood golo fano una thoma ya gagwe holi una a thoma dikantoro dikgolo tsa gagwe ka kwano mo Hollywood.
The devil landed back here a few years ago, 15 or 20 years ago, with his great army and went hitting Hollywood, California, and he's invaded the United States with his demon powers.
Amen.
Right?
Amen.
Diabolo o ne a kotama fa morago fano dingwaga di le mmalwa tse di fetileng dingwaga di le lesome le botlhano kgotsa masome mabedi tse di fetileng ka sesole sa gagwe se segolo mme a ya a itaya Hollywood, California mme o tlhasetse United States ka dithata tsa gagwe tsa medemone ke kone.
All of our passions come from Paris. They get into Hollywood, onto the screens. These little girls and little boys and things get here, they watch them screenplays.
Di fashion tsotlhe tsa rona di tswa ko Paris, ba di tsaya ko Hollywood, mo di televisioneng basetsanyana ba na le basimanyana le dilo ba tswela fa ntle fano ba lebelela metshameko eo ya televisione.
Nice little kitties. Fine little fellows. Nothing against them. God bless your little hearts. My heart bleeds for them.
Bananyana ba bantlenyane ba khumanyana ba ba siameng ga go sepe kgatano nabo Modimo a tsogofatsa dipelonyana tsa bone pelo yame ya ba lelela.
And right here in the city, I was talking to one of my boys the other day. He said, Daddy, if there's just some boys around there in town that had the Holy Ghost and so forth.
Me kona fano mo moteng ke ne ke bua le wa me mongwe wa musimane wa me maloba o na re ntate fa gone gona fela le basimane ba go dikologong ko mo toropong ba bana le mo wa obi tshepo le jalo jalo.
You wonder why I was getting away to Denver, Colorado, somewhere like that. Get my children somewhere where there's a bunch of people who cry out to God.
Yeah,
what we need, brother.
Lo a ipotsa gore goreng ke ne ke katogela kwa Denver, Colorado, kgotsa golo gongwe yalo, go isa banake golo gongwe kwa go nang le segopa sa batho ba ba lelelang ko go modimo, se re se tlhokang mokaolengwe.
This country, this nation, this city, this place has become so demoralized till it's pitiful. If I can only express right now what I absolutely know to be the truth right here, it wouldn't even be presentable before a mixed audience.
Lefatshe lena se tshaba sena motse ona lefelo lena lefetogile la nna le le senyegileng maitsholo thata go fitlhela go tlhomosa pelo fa ke ne nka kgona go tlhalosa fela gone jaanong sa ke se itseng kgotlelele go bo e le boammaaruri gone fano go tla go ka se kgone le e leng go bega fa pele ga bareetsi ba ba tlhakaneng.
Right here in his own city, right here, not only here but other places everywhere. It's beginning to come out simply because why? The people, look, friends, it's got so cunning. It's coming so easy till it just smothers you down.
Kota, kone fano, momotin, ona, o iling, one kone fano, isim fella fano, fella mafilo ama, we, kumwe, kumwe, kusimuluzi, kutamu tofo, kanta kurim batu, libang di tala, kunila mahubu, tajana tata, kutane kabonolo tata, kufitela fella, kuhu banyeleta, kotasi.
The devil used to be in fashions. He might have went out of fashions, but he didn't go out of business, I'll tell you that. He's still in business.
Diabolo kile abo ale mo di fetcheneng. A ka tswa a sa tswa mo di fetcheneng. Fela ga a tswa mo tirong. Ke tla le bolelala seo o santse a le mo tirong.
Look today, we take like I said a while ago about the little lady, the little girl, the rose. For instance, the rose is pretty. It's there to be looked at. That's true.
Lebelang gompieno re tsaya jaaka ke buile kgantele ka ga mosadi yo monnye mosetsanyana wa kgale ka rosa sekai rosa e ntle e foo go lebelelwa mo ke nnete.
And that's just like the church is there to be looked at, like a pretty little woman, she's there to be looked at, that's right. But if she's fine, she's to her husband, she's all right.
Mimo go fela ya ka kereke e fa go lebelelwa ya ka mosadinyana yo montle o fa go lebelelwa go ntse jalo fela fa ena ena o siame mo ke o ntse jalo mo monneng wa gagwe o siame.
But if she hasn't got the moral sword sticking out there to protect her, she becomes an indebtedness to society and human beings.
Amen.
She's so low and scandalous and rotten till the dogs would look at her. That's right.
Fela fa a sena chaka ya maitsholo e tswetse kontle ko go mo sireletsa o nna sekoloto mo morafeng le mo bathong o fetoga go nna ko tlase thata le sephalamatho le go bola go fitlhela dintša di sa tle go mo lebelela go ntse jalo.
And the same thing to the Church of the Living God. They get out there and try to glamorize and fix themselves up and act like they strip their women here, right? And people don't realize that these devils is invading your homes.
Missy lost it, Tona Mokaragan Yamudimu Yo Tlang, whenever Tola fella Pantefano, me by Likahui, Dinamakazi Kazilui, Bakanya, me by Tula Yaga, Babula, Sadibabanefano, Hone, me Batu, Haba, Lemuke, Kuri, Bodiabula, Batasadimala, Ba Luna.
Right in my neighborhood the other day, a young lady, which I think is a nice woman, she's a married woman, got a child, and a little woman come out there, a man come down the road to do some work. And this little lady got out there with that little bitty old clothes on. Was horrible. This is a novel Mother Day speech. But my brother, let me tell you something. Mother, get back to be mother again.
Hone mo baagisanyeng jwa me maloba mohumagadi yo monnye yo ke akanyang gore ke mosadi yo o siameng mme ene ke mosadi yo o nyetsweng o na le ngwana mme mosadinyana yo o ne a tswa koo mme monna o ne a fologa le tsela go dira tiro nngwe mme mohumadi yo monnye yona o ne a tswela kwa ntle koo a apere diaparonyana tseo tsa kgale ne a boitsega mona ke puo e boitsegang ya letsatsi la ga mma fela mokaolengwe wa me mpe ke go bolelele sengwe mma Buela kuneng mahape.
Even to a little bitty boy was visiting our neighborhood coming and told us about it. Look out there, I said, that's nothing.
Le elem sadi nyana yo munye una e tetse agisani jwaruna ne atena me are bolalala ka ga khone le bangontle kwa ke naga sente mo ga se sepe.
The woman's a nice woman. I don't say she's demoralized, but But the thing of it is, there's an ornery, filthy spirit on her making her do that, and she don't know it. What in the world would a mother want or anybody put on those little old dirty clothes and stretch himself out before a man?
King mon fatting semma atase patang kota ope a apara de parunya le tota kale me bai kotule konte mopil khamna.
Your pretty sister, your pretty mother, I thank God for you, but you're pretty, but if you haven't got the Holy Spirit there to protect those boys, you'd have been better be so ugly nobody would have looked at you and went to heaven.
Amen.
Right?
Amen.
That's true. Watch what you're doing. Those morals.
Omonte kaitsadi, omonte mma, mekele boga modimo kanta ya gago, fela o montle, fela fa o sena mowa o boitshepofo, go sireletsa maitsholo ao, o ne o tla bo o le botoka go nna maswe thata, gore go se nne le ope yo o neng a tla go lebelela, mme o ye legodimong, go ntse jalo, mo ke nnete, ela tlhoko se o se dirang maitsholo ao.
Now what it is, the devil has come in, and he's told the people these things, he's got into the preachers. He's patterned after Hollywood.
Ya nong kona ke eng? Diabolo o tsene me o boleletse batho dilo tsena. O tsene mo ba rereng o dira sekao go ya ka Hollywood.
The girls and the young ladies, they pattern after Hollywood. The best of things that they have in the country today. The most moralist you can hear us talk about. All the radio talk.
Ba sesanyana le basadi ba o ba meroba. Ba itswantsanya le Hollywood. Dilo tse di kgaisang bogolo tse ba nang natso mo lefatsheng gompieno mo go senang maitsholo bogolo o kgonang go go utlwa ke go bua ka ga puo yotlhe ya seromamowa.
Some old woman like Mrs. K. Starr, nothing against her, but to see an old woman 50 years old and all with her clothes all pushed out on her like she's poured in a meal sack, I say that for a joke because I'm talking against those saints.
Musadi mkulu mwe jaga mme keista. Kako sepe katano naye fela kubana musadi mkulu ali di mkadi le masume matano le kote. Kadia paro saka kwedi. Tito kile kote mok ena. Jaga ukaro une atwe tui mwole saken la bubi. Kakibwe sepe kuna mutaye. Kahuri kibwa katano lidi lo tewu.
But a woman act like that is stand up and be an example to a young American woman. It's an adamant tarnation. It's the devil.
Bela msadi aitsula jalo me a emelela abo anna se kaimo basadi ba meruma ba ma America ke bukini tane mo se chabeng sa rona ke diabolo.
Guys like Arthur Godfrey and them running around here doing the things that they do, and the most noted man in the country like that, and what a disgrace.
Bayeka yaga ata Godfrey libo na baba siana siana mfano badira dilo tse ba dirang me ile bana baba le motsegang tata mo lefatsheng jalo me goreng ke matabisa dito.
Amen.
Hallelujah. Because I feel the Holy Spirit is here. The invasion's on. It's sweeping from house to house, from place to place, from church to church, from man to man.
Hallelujah. Ke bua tseo ka gore ke utla gore mowa o boitshepo o fano. Tlhaselo e tsweletse e anama fela go tloga ntlong go ya ntlong, go tloga lefelong go ya lefelong, go tloga kerekeng go ya kerekeng, go tloga mothong go ya mothong.
Children, in the name of Jesus Christ, rise with the moral stance of the Bible.
Amen.
And the Lord Jesus Christ, say, I'll take the way with the Lord's disciples.
Amen. Thank you, Jesus.
Yes, sir. I'll be a real mother. I'll be a real man.
Bana kalina la Jesu Kriste emang kama emo amai tsolo atsolo sole murena Jesu Kriste miliri kita tsatsela le ba murena ba le maloa ba banyatse khang e ra kita na matota kita nanta tetota.
The whole world all around my soul gives way, then he's all my hope and stay, for on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking. All other grounds.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
What's caused
ministers to act like this? What made preachers prophesy this lie to the people?
King Mahu Bakilen Dilo Totena. King says it Bakilen Badi Redi Hui Tula Yana. King says it the Rilembareri Hu Porfetala Batule Akalena.
Why did it years ago at you Methodist people, when old John Smith was packed to his pulpit to preach the gospel, and he preached a short sermon of 4 hours, and he said, the trouble of it is that my heart is breaking. He said, the Methodist daughters are even wearing rings on their fingers.
Goreng kone dingwaga tse di fitileng gore lona batho ba ma Methodist irila John Smith wa kale ane a rwa lwelwa ko felong ga gagwe ga terelo go rara evangeli me o ne a rara tero khutswane ya di ura di le nne me o ne a re botata tsa teng ke gore pelo ya me ya ngomoga o ne a re ba rwadia ma Methodist ibile ba rwala mi hitsana mo menwaneng ya bone.
And today they're dressed in shorts and little old dirty clothes, and they'll be perfectly nude in another 5 years if something ain't done.
Me gompieno ba apara marukwe a makutswane di diaparo nyana tsa kale tse di leswe mme ba tla bo ba le bashampa kotelele mo dingweng tse dingwe tse tlhano fa sengwe se sa dirwe.
What happened to you Methodist preachers? You Camelites, you Baptists. Yes, sir. It's the devil has sold down his powers, and he's got his imps out here.
Lidira kaleto king luna, bareri ba ma Methodisti, luna ma Campbellite, luna ma Baptisti, era gidiya bulu olatazi di tataza kahwe kotasi mi unalebo manwe nwe ba kahwe kolofano.
And you don't realize that you're smoking cigarettes, you women, and doing the way you're doing out there, drinking and carrying on the way you're doing. You don't realize that you're poisoning your system and ruining the whole generations that'll follow you, if there is such a thing.
Me khale go lemoge lona le kgogang di sekarete lona basadi me le dira katsela e le dirang ka yone kontle ko me le nwa ibile le tsolala katsela e le dirang ka yone ga le lemoge gore le kgotela mmele wa lona ka chefi ibile le senya dikokomane tsotlhe tse di tla latelang fa e le gore go na le selo se sentseng yalo.
85% more chance to take cancer by smoking cigarettes than you deliberately move right into a man. The church is endorse it.
Pata ya masume afara bupedi le botano mo lekolong mo go fetang go nna le kankere ka go kgoga di sekarete mme le tsela gona mo go tsone ka bomo mme dikereke di ya go letelela.
You know, great Baptist churches here recently, I'm hitting the Baptist. I got a right to that cotton on the side that I come from.
Mo kerekeng etona ya Baptist di fela fano busheng. Gitaya ma Baptisti ke na le tsanelo ya se bone ka mokgwamongwe ba sekamela mo letlhakoreng le ke tswang mo go lone.
But when they had to give intermission between the Sunday school service and the preaching service so that the pastor and all could go out and have a smoke, and the street was lined with men and women smoking cigarettes, the devil has done that.
Fela fa mane ba tshwanela go neela boikutso magareng ga tirelo ya sekolo sa letsatsi la tsibili tirelo ya thero gore modisa phutego le botlhe ba kgone go tswela ntle ba bo ba goga mme mmila o ne wa tlhomagana ka banna le basadi ba goga disekarete dijabolo o dirile seo go ntse yalo.
Then here in our own city, one of our most outstanding ministers right down here in New Albany, this playground, that one of our outstanding ministers of the city is directing a square dance program to bring men and women on the platforms.
Fong. Fano mo motseng o leng wa rona mongwe wa badiredi ba rona yo thwadi bogolo gona go tlase fano ko New Albany kwa lebaleng lena gore mongwe wa badiredi ba rona ba bathwadi ba motse o tsamaisa thulaganyo ya motantsho wa sekwere go tlisa banna le basadi mo diraleng.
Don't care what the world says, I don't care how you try to coax around it, brother. There's no red-blooded man pulling up to another man's wife and feel the same.
Amen.
You know that's the truth.
Ga ke katale sa lefatshe le se buang, ga ke katale ka fa le lekang go okela tikologong ya gone mokalongwe. Ga gona monna yo marima hubiru a goga mosadi wa monna yo mongwe a bo a ikutlwa a tshwana lo itse mao ke bo ammaaruri.
took our women and stripped them out of their offices and drive the taxi cabs and up and down the street where they ought to be at home behind the stove,
amen,
cooking and fixing the dinners.
Ba tsere ba sadi ba rona me ba ba apola go lo go mo di kantoro me ba khwetsa di koloi tsa di taxi le kwa go di mo le tlase mo mbileng kwa ile ngore ba tsanetse ba bo ba le kwa hai fa mo ra go ga se tofo ba apeile me ba ba ka ya di jo tsa maitsiboa.
Thank you, Jesus.
What is it? The devil. The invasion zone. I say nothing about this individual, that individual. I'm saying it's unclean spirits that are possessing the people, driving them right into it.
Amen.
The invasion of the United States.
Konaki Eaton. Diabolo, Tasalo, Toletti, Gibuisi Pega Hamut, Yonaka Nosi, Kotamut, Yoleka Nosi, Kari, Kimiwa, Tegulu, Kilang, Tanabatu, Eba, Karameleta, Hone Moko, Kone, Tasaloya, United States.
The overthrow of the church. The church is overthrown by the devil.
Tankulo, ya, Grek, Karaka, Tankutu, Gidiabolo.
That can really take a boy up now when he comes to a seminary. The first thing he has to learn is to get his degree. He has to take psychology. He has to take theology. He has to teach, get all kinds of stuff indoctrinated in him.
Morago kong ba isam simane kong yanong fa ata mo seminary solo santa se a tsanetseng go se ithuta ke go nna le dikarata tsa gagwe o tsanetseng go tsaya psychology o tsanetseng go tsaya thuto o bodumedi o tsanetseng go ruta a amogele mohuta yote ya dilogo tlhatlhelwa mo go ene.
If he has got a real fine education, if he isn't smart and bright as he can be, then they'll turn him out. He can't qualify.
Fa a sena thutegoto ta e siameng thata fa e se phetaka jana le go nna botlhajana jaaka a ka nna ka gone fa ng batla mokobela ko ntle ga a kake a tshwanelwa.
What did he do? To go out here and present a little political talk, as it was, a church politic talk to a group of people, a bunch of dying men and women.
O tshwanetse go dira eng go tswala fantle fano a bo antsa puonyana ya sepolotiki jaaka gone go ntsi puo ya sepolotiki ya kereka mo setlhopheng sa batho segopa sa banna le basadi ba ba swang.
That knows the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ, who will preach repentance and send men and women to the altar of the Lord Jesus.
Oh, Mudimu, Rumelele, Banna, Bangwe, Bas, Kulukulu, Baba Makwakwa, Baba Saizin, Ehutra, who be Baba Izin Tata, Toho, Yamurana, Jesoki Rasite, Baba Tara, Rambi, Patao, Miba Rumele, Banna, Basadigo, Alitaring, Hurata, Murana, Jesu.
It's an indictment. He's invading the seminaries. He's invading the churches. He's unshipped our women. He's got our man to a place that you can't tell him nothing. And men and women.
Ke sekoloto, o tasetse di seminari, o tasetse di kereke, o apotse basadi ba rona, o dirile banna ba rona go fitlha lefelong le e leng gore ga o kake wa ba bolelela sepe, mme banna le basadi.
I think you say, well, the women, yes, and you men that will permit your wives to do that, that shows what you're made out of. That's just exactly. Certainly. It's a disgrace. It's a pity.
Ke akanya. War sent basari me le lona banna ba letla letlelela basari ba lona go dira seo mo go supa sele dirilweng ka sone mo ke fela tota tota ruri ke mathabisa ditong ke mo go thomodisang pelo.
And then down to the preacher. The preacher stands in the platform today of the modern pulpit, standing there with these people before him and preach about every little old thing in the world besides repentance and sin and the rugged cross of Christ. Yes.
Me fong go fologela go go morere. Morere o ema mo sepaleng gompieno sa felong ka teleloga se gompieno. A eme teng ko le batho ba gagwe fa pele ga gagwe. Me a rera ka ga selonyana sengwe le sengwe sa kgale mo lefatsheng ko ntleng ga boikwatlhao le boleu le mokgoro o makgawekgawe wa ga Keresete.
When you lay the facts down, the people come to hear you in evangelistic service. You're trying to get the thing to preach the gospel and get people repenting and get it right. Go up and walk out. They don't have to hear it. No, they don't. But brother, they're going to have to repent or perish.
Amen.
fa o baya dintla tsa nnete fa tse batho ba tata go utlwa mo direlong ya bo efangeli o le ka go goroga go selong o bo o rera efangeli mme o dire gore batho ba ikotlhae o bo o ba siamisa ba tla emelela mme ba tswale kontle bone ga ba tshwanele go utlwa nyaya ga ba tshwanele fela ba kaolongwe ba ile go tswalela go ikotlhaya kgotsa ba nyelele.
Demons, you go to the school. It's invaded the schools. Look around over the country today. Look here, you people, you Protestants. Look here, four great big Catholic schools and things built up today. Why is it you're letting down the bars?
Mi demone, o ya ko sekolong go tlasetse dikolo. Le ba matikologo mo godimo ga lefatshe gompieno le bang kwano lona batho lona maprotestante le bang kgona le dikolo di le nne tse ditona-tona tsa katoliki le dilo di agileng gompieno goreng go le jalo le diga mepako.
Nothing against Catholicism. No, I don't believe in it. I'm a strictly a Protestant. That's exactly right. Get proved. They don't, you can't argue with them. They say we don't care what the Bible says. We know what the church says.
Ga go sepe kgatlhanong le bokatolike. Lentswa ke sa dumele mo go tsone nna ke mo protestante mo go tseneletseng go ntse jalo tota-tota o ka rurifatsa gore ga ba ga o ka ke wa nganga le bone ba re ga re kgathale se baebele e se buang re itse sa kereke e se buang.
God's in his word. This is where God's at.
Modimo mo lefokong la gagwe mo na ke fa modimo a leng teng.
But some of the Catholics stick into their church and make you ashamed of yourself as a Protestant. Have you ever stick to the Bible as they stick to the church? Yeah. Right.
Fela bangwe ba makatoliki ba khumarela kereke ya bone ba ta dira gore o tlhajwe ke ditlong o le mo protestante. Ba lone le ka khumarela fela Bible jaaka ba khumarela kereke ya bone gone.
But they're wrong. I just say that on the authority of Almighty God. That they're wrong. Absolutely. And you Protestants are wrong the way you're doing it because you really know better. And you do it, that makes a hypocrite out of you. Sure, it's invasion. Church is letting down.
Fela ba poso. Ke kgona go bua seo mo tlase ga taolo ya modimo mothati otlhe gore ba phoso mo go sa botsweng lo rona maprotestante le phoso tsela e le dirang ka yone ka gore lona tota lo itse botoka mme lo a go dira mo go dira moitemokanyi ka lona go tlhomame ke tlhaselo dikereke di repisa.
And now instead of the church trying to make the church beautiful, build a bigger church, put big spires on it, great big pipe organs, and get everything trying to pattern like the Catholic Church. You don't want a pattern like the Catholic Church? If she's doomed to go to destruction, for that's thus saith the Lord. She's doomed to go to destruction, and you're a pattern after her, you're going with her.
Me jano mo bo monjo kereke ba le ka go dira kereke ntle ba ga kereke etona go feta ba tsanya di tloa tse di tona mo go yone matlole a matona tona a di pipe me ba dire sengwe le sengwe ba le ka go tswantsanya le kereke ya katolike ga le ba di go tswantsanya le kereke ya katolike fa le gore e hutsitswe go ya ditshenyegong gonne mo ke morena o bua jaana yone e utswitswe go ya ditshenyegong mme lona le itshwantshanya nayo le tsamaya le yone.
But what we need today is not a big church, a big fire. It's an old-fashioned altars where sins are burnt up under consecrated prayers from men and women who love the Lord Jesus Christ.
Praise your holy name.
You know that? That's what we need.
Yeah.
Hear me, friends. Hear me, it's love.
Fela se re se tlhokang gompieno ga se kereke e tona setlhoa se se tona ke di aletare tsa segologolo kwa maleo a tshujwang gone mo tlase ga dithapelo tse di segofetseng go tswa mo banneng le basading ba ba ratang morena jeso keresete lo itse seo moo ke se re se tlhokang nkutlweng ditsala nkutlweng ke lorato.
My time's gone. I'd just like to linger on that horse I picked up a little later on. That invasion horse went to. It's invaded. It's invaded our nations. It invaded the United States.
Na go ya me ile ke tla rata fela go diega mo go seo kwa fela go ke tla go tsieletsa fela mora go nyana tlhaselo eo kwa ile ngone go tlasetse di tshaba tsa rona go tlasetse United States.
Now remember, I never cast a vote in my life. See? I stood to brag on that's my American birthrights if I want to do it. But I think too much of my friends to put them in there. Look, I've seen them go in as fine men, come out as crooks. And I don't want that.
Yanong hagulokalwang, haki siki, chopi mogu tsulon chwami, lwabona janu mo hase sebehu poka kasone, mogi matalopil ame America, fagi bata hudira, felagi aganya tata, kahadi tala tame, hubatanya temo, lebelela, kibaboni batsena ili panna baba siamin tata, bato ili mafirfiri, meha kibati sewu.
I have one thing. I'm here building a platform for one person who's the candidate, and that's Jesus Christ and Him alone. I'll give my time for Him. That's right. And if I can get the church straightened out, the rest of the world will take care of itself. That's right.
Ke na le selo se le sengwe ke fano ke akala motho a le mongwe serala yo e le mmoko ikupedi mme yo ke Jesu Kriste ebile ene a le nosi ke mo neela nako yame go ntse jalo fa nka dira gore kereke e tlhamalatswe ba ba setseng ba ga lefatshe ba tla itlhokomela go ntse jalo.
Well, let me tell you, when Mr. Roosevelt, the man's dead, let him rest. I trust he is coming and running three or four terms and taking over just a preliminary dictatorship. I can prove to you that in the scripture where I said it take place. Right.
Fela mpe ke le boleleleng, irile re Roosevelt, monna yo o sule, mpe a ikutse ke a tshepa o ntse jalo, ne a tsena mme a rata go thopiwa makgetlho a le mararo kgotsa mane, a bo a thopa mo go tlang pele fela ga bobusa esi. Nka le rurufaletsa gore mo letwalong, fa mo go buileng gore go tla diragala go ntse jalo.
We haven't got no more constitution. She's broke to pieces. Everything's all smattered. The Republicans is just as bad. It's six of one and a half a dozen the other.
Ga re sa tlhola re na le molao motheo one o robegile ditokitoki sengwe le sengwe se tladikegile gotlhe marepabolikane a bosula fela go tshwana ke borataro jwa mongwe le sephatlho sa tasene sa ba bangwe.
For every kingdom is going to be smashed, but the kingdom of Jesus Christ shall stand and reign forever.
Amen.
That's right.
Honne bokosi bongwe le bongwe bo ile go tshotellwa fela bokosi jwa ga Jesu Kriste bo ta ema me bo buse ka bo sakutling go ntse jalo.
Upon Daniel saw the rock hewed out of the mountains and hit the political world back there and mashed it into a grinding powder like that, like the wheat on a threshing floor in the summertime. But that rock grew into a great mountain that spread over the filled the whole heavens and earth.
Amen.
That's it.
Mo. Daniele o ne a bona lefika le kabotswe mo dithabeng mme la ita lefatshe la sepolotiki ko morago koo mme la le tshwetla go nna leupa le le silegileng jalo jaaka korong mo sekgotlong sa nako ya selemo fela lefika leo le ne la gola go nna thaba e kgolo e e neng ya tsharabologa mo godimo ga mago ya tlatsa magodimo otlhe le lefatshe go ntse jalo.
The political world's gone. Our nation is broke. You remember that if Brother Branham said that, thus saith the Lord.
Le fati la se politiki le ile. Se chaba sarona se sinyagile. Le kagol khelen se khur. Mokalunga Branham ubuile khur. Mo rena ubua yana.
Our nation is demolished. It will never rise. She's gone like all the rest of the nations. It's the greatest nation in the world standing today, but the very seed of the devil has been planted into the hearts of the people. How he come into Hollywood, how he got out into the people and begin this, and you can't tell them nothing.
Se chaba sarona se swafeti, ha se kita se emelel, se ile jaga di chaba tsotle tse dingwe. Ke se chaba sa se kolo go feta mo lefatsheng, sa se emeng gompieno, fela sone ke yona peo ya ga diabolo e jwadilwe mo dipelong tsa batho ka fa e tlile mo Hollywood ka gone, ka fa e neng ya tswela kwa ntle mo bathong mme ya simolola mo go tsena mme ga o kake wa ba bolelela sepe.
Get a president up there with trying to close whiskey down and have prohibition to see what would happen. He'd be shot in 2 hours after you got him here.
Tsenyang tautuna golo ko yo tla lekang go tswala hwisiki ya no me anne le kiletso bonang se se tla diragalang o tla fulwa mo di urentse pedi morago a sena go tsena teng ko bo.
Sure, you can't stand it. The whole world's against him. Yes sir, you couldn't do it. She's gone, she's invaded, and the spirit of communism has took over.
Go tumabe ga gagae a go itshokela lefatshe lotlhe le kgatlhanong naye e rra o ka se kgone go go dira sone se ile se tlhasetswe mme mo wa bokonomenisi o tsere taolo.
Amen.
Go to our schools today. Look at our school children. Our little fellows that go to school, you just ought to know what goes on.
Ya go dikolong tsa rona gompieno lebelelang bana ba rona ba sekolo ba khumanyana ba rona ba ba yang sekolong o tsanetse fela o itse se se diragalang.
Little girls down here in the schools and things like that, at the age of 14 and 15, their mammy sent them to school wrecked morally, mentally, dope fiends, dope addicts, cigarette puffers, everything else like that, at a little bitty age, a little children like that.
Basetsanyana fa tlase fano mo dikolong le dilo jalo fa dingwageng tsa lesome le bone le lesome le botlhano maabone o ba rometse ko sekolong ba senyege mo maitsholong mo tlhaloganyong barati ba ditagi batshwagogi ba ditagi bagogi ba disekarete sengwe le sengwe se sele se se ntseng jalo fa dingwageng tse dinyennyane bana ba bannye jalo.
It would be as hard to find a virgin among some of them as it would be to find a needle in a haystack. When they have blanket dates for the boys and stretch on these river banks and everywhere else.
Hotabo kule tata go fitela kharibana mo garega bangwe ba bone jaaka go tanna go fitela nale mo mokoeng wa furu fa ba nale diketelano tsa kopanelo dikobo le basimane me ba namalale mo matsiting ana anoka le gongwe le gongwe go sele.
And I can prove it to you, my friends, I wouldn't sit in the pulpit listening to what I'm talking about.
Menga khule ruri faletsa ditsala tsame nka se go bui mo felong ga teralo fa ise ke itse se ke buang ka ga sone.
Of school right here in our counties right here, these counties that those little ladies dressing don't know we're telling their mothers that they're going to different places and meeting boys and even prostituting on the streets of Louisville.
Ka ga dikolo gone fano mo go tsa rona dikgaolong tsa rona gone teng fano mo dikgaolong tsena tsa moaparo wa bahumagadi ba bannye bao ga ke itse ba bolelela bomma bone gore ba ya ko mafelong a farologaneng mme ba kopana le basimane mme ebile ba ka fala mo mebileng ya Louisville.
What is it? And singing choirs. Because they got a low social gospel stand there where preachers stand and talk about little petty things and little bitty stories of the Bible or something like that instead of preaching repentance and bringing man and women to the altar.
Honaging me ba opele mo dikwaireng ka gore bana le fanke di enye ya kale ya maemo a botsala. Kou, kwa barari ba ema me ba bue ka gadi lo nyana tse di seng botlhokwa le dipolelo na tse dinnye tsa Baebele kgotsa sengwe se se ntseng jalo mo boemong jwa go rera boikotlao le go tlisa banna le basadi ko aletareng.
Your daddy walk in at night, light up his cigar, take a glass of beer, sit down and drink it. Mother's out through the daytime, a bunch of women, some card party, some social like that. How can you expect the child to be anything else?
Ntatagwe a tsena bosigo a bo a tshuba motsoko wa gagwe a ne galase ya bojalwa mme a nnefatshe a bo a enwa mma o ko ntle ka nako ya motshegare le sekgopa sa basadi ko moletong mongwe wa dikarata botsalano bongwe jo bo ntseng jalo o ka solofela jang gore ngwana a nne sepe sesele. Lebelelang le fa e ka nna tikologo efeng e o nnang mo go yone ke se o leng sone.
You take a little bitty girl, little bitty boy, put him out here, let him live with somebody. You take a man, I can take my boy, let him be out for a day with somebody, let him come in, I'm going to tell you who he's been with. Certainly, watch that environment, that spirit catches him.
Utseye musetsanyana yo munye musimanyana yo munye baba ya fante fano mpe banele mungwe utseye munna nkata ya musimani wame ki motlogela a ipukise pifolo mungwe tsi fela mpe ke tsene nka tlhola ke kgona go bolalela yo a ntseng ana naye go thumame ela toko tikologo eo mowa o motshwara.
You go into a church where the people all, you go into Holy Ghost churches or Pentecostal churches, God. Let everybody be, oh, they run and jerk their head back and forth. The pastor does. Watch the whole church begin to do the same thing.
Utsene mo kerekeng kwa batho botlhe ba utsene mo dikerekeng tsa mowa o boitshepo kgotsa dikereke tsa pentekoste ba di bitsa gone mpe mongwe le mongwe a nne ao ba siana mme ba kgothele ditlhogo tsa bone ko morago le ko pele modisa phutago a dira ela tlhoko kereke yotlhe e simolola go dira selo se se tshwanang.
Let the man, the people get up and just carry on terrible or something or watch the whole thing do that.
Mpe banna batho ba emelele mme ba tswelele fela mo go boitshegang kgotsa sengwe se sele ela tlhoko selo tsotlhe se dira seo.
Get into a place where the pastor's real starchy and cold. Watch the whole group do it. You come into that environment. You take a man that's a good moral man and lay and marry a little old woman ain't worth a dime. It isn't long that he ain't worth a dime either. That's what happened to Ahab. Take a same vice versa, you let a nice little woman marry an old man that ain't worth a dime. The first thing you know, she's doing the same thing he is. How do I go this morning and part my hands on little broken up homes and things like that where lovely little mothers come into a drinking dad and things like that and thought they could do something with him and now the whole mother and all of them are drinking and going on. It's environment.
What is it? It's the devil. It's the devil. The invasion.
He swept into this nation like a roaring lion.
Honaking, get diabolo, get diabolo, tasselo, una namela, musta chaben sena, jagatau e rorang.
He set himself down here in the best place he had in Hollywood. He said, I can get the movie share until the television comes on, then I'll get him. And he sat down there. And the church people, instead of shutting down the shows and not letting their children go, they give them 10 cents on a Sunday afternoon and stand down there so they can have a little social card party. Be out to themselves and ride around. Oh, what a disgrace!
Now
let's turn the television on and watch all the dirty, rotten Tommy rot there is in the world on it. Right. I ain't got nothing against the movie. I ain't got nothing against the television. It's the rotten stuff that's on it. That's what it is. If you'd kept it more, it had stayed more.
Yanumba tuba fella television me ba lebelela bobodi joto jobul lesa jobu bodileng jobulin temwele fatin mohu yone hunt yalo. Agena sepe katano lidi twanto za mutignyo, agena sepe katano le televisione, kilo tedi bodileng tedi mohu yone, kisailing sone, falakaboline, le it tradite inalumai tulo, ina ita twanela hur inne inalumai tulo.
You can sell old fashioned button shoes here in town today at all. Women don't want them, they want the toes out of them. The rest of the women's are doing it. That's right.
One ukase regisi di tagota se kolokolo tama kopelo fanu motoro bong kumpie no kotelele basadi kabadi bati baba tama nana idule mochona baba setting baba sadi bahu dira hunti yalo.
When you go to church, you can't sell an old time religion because the other woman, she don't know one nothing to do with that, no sir.
Fa o ya kreken ga o ka ke wa banela budumedi jo abu kholokholo ka gore mosadi yo mongwe ga adiri nyaya ga batle sepe se se amanan le seo nyaya rra.
I know me go now, I just believe, that's all there is to it. Oh brother, the devil believes too.
Amen.
Right, you'll repent or perish.
Amen.
No, I take it back. I love people. But I love you too well to see you go into a headlong plunge like that.
Amen.
God willing, I'll pick this up a little later on in the week.
Yanong intwarele nyaya, hakijalo nyaya, hakijalo nyaya, kubisa seo, kirada batu, fela ke, kilrada sinta tata kulu, bona liwala. Kwa buwelo ngatoho peli yalo. modimo aratile ke tla tseletsa sena moragonyana go tsoletse mo bekeng.
Now, to you mothers, it's mothers. Just a word to you before going. God bless you. You bring your children up right.
Yanong, holona bomma baloleng bomma, lefoko fela mo holona pele ga ke tsamaya. Modimo a le segofatse, le godiseng bana ba lona sentle.
We pick up this invasion, we got to go into the homes yet in a lot of places, the schools and out in places with it. We pick it up.
Re tla tseletsa thaselo ena, re tshwanetse go tsena mo malopeng le mororo, le mafelo a le mantsi dikolo le kontle mo mafelong ka yone, re tla e tseletsa.
But the invasion of the United States, the devil has took her over. Don't be afraid of Russia. Russia ain't got nothing to do. We're doing it ourselves. Our own rottenness right among us. That's right.
Fela tatselo ya United States diabolo o mothupile lo sekala tsaba Russia. Russia ga ina sepe se e ka se dirang re go dira ka borona bobodi jo e leng jwa rona gone mo gare ga rona go ntse yalo.
You know the United States has more divorce cases than all the rest of the world? More divorces. Think of it. Isn't that horrible? The motherhood has been broken. Mothers don't stay home no more with their children like they used to. They got to have a job.
Loa itse United States in a little cancer talano di le dinti kuna le lefatse lotle le lengwe. Di talano tse dinti akanya ka ga gone mo go boitsega bomma bo sentse bomma ga ba sa tlhola banna go gae le bana ba bone jaaka ba ne ba tlwaetse go dira ba tshwanetse go nna le tiro.
Here the other day a certain grocerman in this city was talking to me about it. These women working at his public plants, these young married women with a bunch of little kids, they got babysitters taking care of their babies. They work in these public places.
Fano maloba monna mongwe wa lebentlele la dijo mo motseng ona a bua le nna ka ga gone basadi bana ba bereka mo madirelong ana a morafe basadi bana ba meroba ba ba nyetsweng bana le segopa sa bananyana bana le balebeledi ba bana ba ba tlhokomelang bana ba bone ba bereka mo mafelong ana a morafe.
So it's true I'm standing wrong, they got laid off at their public works. Don't worry, we'll make it anyhow.
Nare. Hona gona le ba le babedi ba bone ba e mefou iri le ba segelwa fa toko kwa di tirong tsa bone tsa morafe nare o se ka wa tshonyega re tla khona le fa go ntse yalo.
Oh, such an hour of prostitution at hand. Sure, the devil's done told them they're the boss of the house. They'll make their own money, they'll do what they wish to. And you get it out of it if you can.
Au ura entseng jalo ya bopepe e atametse go thomame diabolo o setse a ba boleletse gore bona ke boso ya ntlo ba tla itirela madi a e leng a bone ba tla dira se ba eletsang go se dira mme le go tloseng mo go bone fa le kgona.
There's only one thing you get out of, and that's the altar before Jesus Christ. An old fashioned tear stream religion that'll break their hearts and tear them to pieces and make them what they ought to be. That's right.
Hona le selo se le sengwe se ka go tosa mo go bone mo ke a letare fa pele ga Jesu ke rasete burumedi jwa sekolokolo jwa kelelo ya dikeledi jo bo tla thubang dipelo tsa bone mme bo ba kgakgola keledi tokitoking mme bo ba dire se ba tshwanetseng go nna sone go ntse jalo.
I may think I'm just an old fogey, but the day when you're dying, my brother, sister, you'll realize that I told you the truth. That's right.
Ba kana ba kanya gore ke motho fela yo segolokolo fela letsatsi le o swa mo kaolong wa me kgaitsadi o tla lemoga gore ke go boleletse bo amma ruri go ntse yalo.
She's on the invasion. The hour is sure. Yes, an hour of decision too. An hour of decision. Not to come to church, but an hour of decision whether you go to serve Christ or stay lukewarm in your church. That's right.
Yone itoletse thaselo ura ifa janung eh ura ya tshwetso le yone ura ya tshwetso e seng gotla kerekeng fela ura ya tshwetso a kana o ile go dira la kereste e khotse o ne o le mololo mo kerekeng ya gago me khontse yalo.
There's plenty of church members. If all the people of America that profess to be Christians, to be real Christians, born again Christians, brother, we'd be as safe as you'd be in heaven almost. More in trouble. Yes, sir. Diseases would leave the land. Everything else.
Hona le maloko a kereke a le mantsi thata. Fa otle malo kgotsa batho ba ma America ba ba ipulelang gore ke ba Kriste ba ne ba tla nna ba Kriste ba mmatota. Ba Kriste ba ba tsetsweng sešwa mo kalungwe re ne re tla bo re sireletsegile jaaka o ne o tla bo o le ka gone ko legodimong go batlile mo dintweng le mathateng e rra malwetse a ne a tla tlogela lefatshe sengwe le sengwe se sele.
When you feel like come down the street and see poor lady come by and I do sister, good morning brother. Walk down, it's not you, don't have one worry in the world, everything's just fine and dandy.
A gone go satle go nna monate go fologa mmila mme o bone fa mohumagadi a fetang mme thaka o tsogile jang kgaitsadi dumela mo kaolengwe o fologe go sena ga ona matshwenyego a le mangwe mo lefatsheng sengwe le sengwe se siame thata ebile se a itumedisa.
A fellow come to the street corner instead of trying to run over you, you stop. All right, yeah, you prefer me, you see. Just prefer, wouldn't that be wonderful?
Me mo go ma atemo go go metsong ya mmila mo boemong jwa go leka go palama o ne a taema are go siame mo kaolengwe go siame o ne ona ao wena pele game lo bona fela go kokomatsa a mo go ne go satle go nna go ntle thata.
We're going to have it, that's in the millennium, brother. The day is coming.
Amen.
Re ile go nna le gone fela mo ke mo millennium mo kaolengwe motla one o fela o etla go ntse jalo.
So now we're not, I stood in our neighborhood here the other day, nothing against our neighborhood, but I can notice our little children, wife is crying.
Yalo he yano hare ke ne ka ema mo boagisanyeng jwa rona fano maloba ga o sepe kgatlhano le boagisanyi jwa rona fela ke kgona go lemoga bana ba rona ba bannye mosadi o ne a lela.
A certain doctor this town, his little girl was running around my little girl and they loved one another until they found out that her name was Branham and she was Reverend Branham's child. That settled it. The little girl couldn't go with my little girl anymore. Well, I thought, well, okay.
Ngaka nngwe ya toropo ena mosetsanyana wa gagwe o ne a tshameka le mosetsanyana wa me mme bone ba ratana go fitlhela ba ne ba lemoga gore leina la gagwe e ne e le Branham ebile e ne e le ngwana wa ga moruti Branham mo go ne ga go tsepamisa mosetsanyana o ne a sa kgone go tlhola a etelana le mosetsanyana wa me ija ke ne ka akanya sentle o siame.
Some of the little neighbors run over there and said, well, it's all right, so they went to their pastor. Don't tell me, you know, I have a way of knowing a lot of things, you see.
Bangwe ba ba agisanyi ba ba nye ba ne ba sianela ko ba re sente go ne go siame jalo he bana ba ya go go modisa putego wa bone lo se ka lwa mpolelela lo itse ke na letsela ya go itse bontsi jwa dilolwa bona.
So they went to their pastor instead of, you know, there's a man lives in our neighborhood, is so good to our children, said it's Reverend Branham, he takes them home in his little truck and takes them out.
Yalo he ba ne ba ya go go modisa putego wa bone me ba re wa itse go na le monna yo o nnang mo boagisanyeng jwa rona ene o siame thata mo baneng ba rona ne ba re ke moruti Branham o a ba tsaya o ba pega mo koloinyaneng ya gagwe ya kgale mme a ba thabise phefo.
Well, we have nothing against Reverend Branham. He's all right, but you see, he's just a different class of people than what we are. Yeah. I would that you wouldn't be, you know, I wouldn't kind of... You speak to him and be friendly, but just let that be the end.
Neare, sinte, karena sepe katanole muriti Branham, ene usiami, fera luabona, ene gi fera mo pato wabato baba faruhaning, honali o riling one, ea, runa ki, kita rata hore lusiga luana, wa iti, kamo kwa mungwe, ngase rati, libuen libone, me li kama hanye, fera mping fera mo, innembu kuto.
Oh, brother. My wife standing there crying. I said, sweetheart, it's a separating line. As for me and my house, we'll serve the Lord.
Awo mo kaulingwe, mosadi wame une a ema fo alila. Kinagar moratui, ki mula o kao kanya. Faili nale bantu yame, rita direla morena.
All the world gives away still Jesus Christ. If I have to be called a fanatic, if I have to be shunned by my kids, my fellow man and things like that, I still choose Jesus Christ. Hold to God's unchanging hand. When earthly friends forsake you, still more closer to Him cling. Hold to Him.
Le fa le fatse lotle le inela e santse e le Jesu ke rasete fa ke tsanela go bitswa se gogotlo fa ke tsanelwa go ganwa ke bagae monkanna le dilotse dintseng jalo ke tla santse ke tlhopa Jesu ke rasete tsanelala se ateng sa modimo se se sa fetogeng mogandi tsala tsa mo le fatseng di go tlogelang sala o ntse o mo khomaretse go gaisa thata tsanelala mo go ene.
God, let me preach like I never before. Let me preach to dying men as a dying man myself. Let me preach to people like I never have another sermon to preach.
Modimo mpe ke rere jaaka ke ise ke dire pele mpe ke rerele batho ba ba swang jaaka motho yo o swang ka bonna mpe ke rerele batho yaaka o kare ga nkitla ke nna lethero e nngwe go e rera.
Let me persuade them to come to the altar with streaming faces of tears, go back home and live like Christians and live in their neighborhood.
Mpe ke ba patelele go tla mo altareng ka difatlhego tse di elelang dikeledi ba boele gae ba bo ba tshele jaaka ba keresete mme ba nne mo boagisanyeng jwa bone.
Stop all this, you're frolicking, running around and jumping and carrying on and acting this way and blowing up at this and going that way. Oh, don't do that. That's the devil, them demon spirits. Come on, Christians!
Ba emise go kharaganya mona gotlhe fano le go siana siana le go tlola le go tswelela mme ba itshola ka tsela ena ebile ba shakhalela sena ba bo ba tsamaya ka tsela ele ao lo se ka lo a dira seo mo ke diabolo mewa eo ya medemona e tla mo ba kreseteng.
Remember those ministers down there that was them prophets? They were prophets.
Amen.
They were religious men offering a sacrifice. They were just as religious as the teachers of this day. But brother, they was a long ways from knowing the truth.
Hagol kalamba di redi bao kolo ko. Ine ile ba porofiti bao. Ine ile ba porofiti. Ine ile banna ba budu medi bansa se tabelo. Bane ba le budu medi fela yaka baruti ba muta ona. Fela muka ulingwe. Bane ba le sekala se sekakala. Liku iti bu amaruri.
Don't you see how religious the devil is? The devil's not no anti-great big thing like communism all against Christianity. That's a fool. Well, the devil, sure. But it's not the Antichrist. The Antichrist is very religious.
Amen.
Very religious.
Ah, halubone kafa diabolo alem budumeri kahone. Diabolo khase silose, pese se kanetsang, se se tona tona. Yaga bu komunisi, sote se le katano le bu kresete. Mo khase khone, mo kikha au sentle. Kha diabolo khut mame. Fala khase mo kanetsa kresete. Mo kanetsa kresete ubudumeni tata. Ubudumeni tata.
It was a religious spirit that crucified Jesus. It's always been a religious world. A religious people that crucified. It's a religious people that was against the true Christ.
In the Ilmo Wawa Budu Medi Oba putting Jesu. It caught it in the Ilil Fati Lelibudu Medi. But Baba Budu Medi Baba Bapolang. Kiba Baba Budu Medi Baba Nemba Katano Likarasite one nitty.
It was religious prophets that was against Micah. It's the religious people of the day that's against the message of God.
In the Ilba Porofiti Baba Budu Medi Baba Nemba Katano Limikaia. Kiba to Baba Budu Medi Bamuta Baba Ling Katano Limulai Tawa Mudimu.
Remember, I have warned you. I have told you. I ain't speaking so much about Catholicism and Baptist and Methodist. I'm speaking about people as holiness people. Right down these lines here.
Kagolo Kalwang Kilatahisite. Kil Bulelete. Hakubi Tatakahabu Katolike. Le Baptisti, le Methodisti. Kibua fela kaha batu ba ilim batu babui tsepo. Honeho fulukela kamila enafanu.
Look at it today. I've come across and standing in drama. Oh my, I go into it sometime and my heart breaks within me.
Kulbeleleng kumpienu. Kafa hutileng kabakanya ibilehu emi momu tami kong. E. Joe. Kita tena moku konena kongwe me. Pelo yame itubeha motenghame.
Stand up there with an old banjo, beating that old banjo and sawing an old fiddle like that. Is this Texas cowboy so and so? I ain't got nothing against the man, but that bones out there in the world out there. Right.
I am a kohudumu kwa aka katara ya kale, aleta katara eo ya kale, me a shahasi jolo sahahwe yalo. Ayonake le cowboys, mamang la Texasi. ga ke na sepe kgatlhanong le monna yo fela moo ke ga kontle koo ko lefatsheng kontle koo go ntse jalo.
I'd rather stand, brother, with not even a thing of ghost, nothing at all, but just stand and raise my hand and say, Jesus, keep me near the cross. Yes, sir.
Ke kampa ka ema mo kaolengwe go sena le eleng selo sa go senneng le sepe kgotlhelela fela ke eme fela mme ke tsholetse diatla tsa me ke bokere Jesu mpe gaufi le mokgoro e rra.
Consecrated cross I'll bear till death shall set me free. They go home a crown to wear, for there's a crown for me.
Mokgoro o segofaditsweng ke tla o sikara go tsamaya go tla loso le nkgolola ke tloge ke gae go rwala serwalo gonne go na le serwalo sa me.
To you little mothers here this morning, it's been real mothers. Now I know there's many of you. I thank every one of you. Let me tell you something. God bless you. You're the fifth gospel. I think, let me tell you, watch now for your children. Just a little thing, because Brother Neville probably preached on the about mother tonight, or whoever one of us preaches, all right, about mother. But listen, let me ask you something.
Holo na bom menyana fanum song ono balonting lule bom ma ban nete miki iti kure ho bale banti balona kya kupola mungolo mungo walona mbege lubuleleleng singwe mudima le soko fateng lwa fan kedi ya butano kya kupola mi kile buleleleng singwe janong kanta ya bana balona silofela se singe kahurum kalunga Neville Coating utararagam kaham mabu suhun jono kota mang le mang mongwe wa rona yo rerang go siame ka ga mma fela retsang mpe ke le butseng sengwe.
Remember, when Moses was a little boy, it was a mother who gave him his instruction. It's a godly mother who took little Moses on her knees and said, Moses taught him all, he was her teacher, or she was his teacher rather, under Pharaoh, and said, now these things, said Moses, someday you're going to deliver the children of Israel. You're the boy that's called. Keep yourself pure and unspotted from the world, for you're the one. You're the one.
Kagolokalwang irile moshe ine ile musimanyana ine ile mmayo neng amnela taelo ya gagwe ine ile mmayo boifa modimo yo neng a tsaya moshe yo monnye mo mangoleng a gagwe abo are moshe amuruta tsotlhe ine ile muruti wa msadi yo kgotsa msadi ine ile muruti wa gagwe ke raya mo motla se ga faro abo are janong dilo tsena ne are moshe motsimongwe o ile go gholola bana ba Israele o musimane yo biditsweng ipeye o le pepa ibile o sa leswe fala mo le fatseng gonne ke wena ke bwena.
No other place that we know where he ever went to any seminary and teaching at all he ever got, he stayed right in Pharaoh's palace, which was a heathen, but his mother taught him. That's a real mother.
Ga go lefelo lepe le lengwe le re le itseng kwa akileng a ya ko seminari nngwe thuto epe gotlhelele e akileng a e amogela o ne a nna gone mo mošateng wa ga faro yo e neng e le moheitane fela mmagwe o ne a mo ruta yo ke mmatota.
She taught him the precepts of the Lord. She told him how he must be holy. She told him how and why he must live and how what God must do was do for him, and stuck with Moses all the days of his life.
O ne a mo ruta ditao tsa morena o ne a mmolelela ka fa a tshwanetseng go nna boitshepo ka gone o ne a mmolelela gore jang le se a tshwanetseng go se tshela le gore jang se modimo a tshwanetseng go se dira a tla se mo direlang mme go ne ga nna le moshe malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe.
And any good, true, loyal mother that'll take her little babies instead of send them to picture shows and dances and so forth like that, and she'll put them on her lap and teach them about the Lord Jesus Christ.
Me ma ope yo siameng wa nnete yo boinelo yo tla tsayang bana ba gagwe ba bannye mo boemong jwa go ba romela kwa dibaesekopong le ditantsheng le jalo 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 mme a tle a ba beye mo dirupeng tsa gagwe mme a ba rute ka ga morena Jesu Kriste.
Here the other day I was talking to a mother on the telephone, and the mother said, oh, brother Billy, she said, my poor boy is in trouble. I said, oh, what a trouble he's in. I said, yes, I know about it, sister dear.
Fano ma loba ke ne ke bua le mma mo mokgaleng mme mma o ne a re ao mokalengwe Billy o ne a re mosimanyana wa me yo o tlhomolang pelo mo bothateng o ne a re ao a bothata jo a leng mo go jone ke ne ka re ee ke itse ka ga gone kgaitsadi yo o rategang.
And she said, he may be wrong. I don't know. Said, one says this and one says that. I don't know. But said, no matter whether he's wrong or right, I love him. There you are.
Hallelujah.
I love him.
Me o ne are a ka tswa a le poso ga ke itse ne are mongwe o bua sena me mongwe o bua sele ga ke itse fela ne are go sa khatalesege a kana o poso kgotsa o nne pile ke a morata ke wena yo ke a morata.
He said to his mother, said, I've been so deceived by this and that. Said, mother, yeah, I believe you're about the only sweetheart I really have. A woman's true to me and sticks to me. That's mother's love.
O ne a raya mma go ene are ke ntse ke tsieditswe thata ke sena le tsele ne are mma ke a dumela ke mokaneng o le moratwi a le nosi yo ka nnete ke nna naye mosadi yo o leng boammaaruri mo go nna ebile a ema le nna mo ke lerato la ga mma.
That's a real mother that'll put her arms around her baby regardless whether he's right or wrong. She goes right on through him. And if a mother can think that of her baby, how much more will God think that of his? You see, you stay right with him. Go right.
Mo ke mma wa nnete yo tla baya mabogo a gagwe go dugologa ngwana wa gagwe go sa khatalesege a kana o nepile kgotsa o fositse o tswelela gone go ralala mme fa modimo fa mma a kgona go akanya seo ka ngwana wa gagwe modimo o tla akanya seo go feta go le kae ka ba gagwe lo bona lo emeng gone le ene tsamayang ka go nepa.
Now let me tell you another mother right quick in the Bible before we close. There was a mother called Herodia. She taught her daughter to tap dance. She wanted to be popular.
Me jano mpeki li buleleleng fela ka ga mma yo mongwe gone ka bona go mo bibeleng pele ga re tswala gone gona le mma a bitswa go te Herodia o ne a ruta morwadi ye go tantsa mino wa go kwanya ka dinao o abata gore atume.
And she danced before the king and required the head of John the Baptist. We have record of 70 of her offsprings. This damsel had danced before Herod's daughter, danced before Herod. 70 of her offsprings, they either died prostitutes or on gallows.
Me une atanza fa pele ga kosi abo a lopa tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi rena le pego ya ba le masome a supa ba lotsolola gagwe morwetsana yona yo o neng a bina fa pele morwadi a Herodias a bina fa pele ga Herode ba le masome a supa ba lotsalola gagwe bone kana ba sule e le dipepe kgotsa mo difateng tse di kaletsang.
One mother taught hers the things of the world, the other mother taught hers the things of God.
Ma mongwe o ne a ruta ba gagwe dilo tsa lefatshe, ma yo mongwe o ne a ruta ba gagwe dilo tsa modimo.
One became a great leader and a conqueror and marvel among men today, and the others debauched in hell and taken thousands times thousands with her. See what I mean? Bring up a child in the way that you go.
Mongwe o ne a nna moeteledipele yo mogolo le mofenyi ke o sa tsweng mo gare ga batho gompieno mme yo mongwe o siamologile mme o ko diheleng ebile o tsere dikete di ntsifaditswe ka dikete naye le bona se ke se rayang godisa ngwana ka tsela e a tshwanetseng go e tsaya.
Now I certainly sympathize with you poor mother sitting here with your white roses on. There's a heaven that a mother has gone to today where a good old fashioned mother that live for God probably has passed beyond the veil. She's waiting for you to come. That's right.
Me nna go tloma me ke tlomolwa pelo ke lona bomma ba mogolo lo ntseng fano le rotsi dilo tsa lona tse di tshweu gona le lekgodimo le mma a ileng ko go lone gompieno ko a ileng gore mma wa segologolo yo o siameng yo o neng a tshelela modimo ko o teng a fetetseng ka kwa ga sesiro o go letetse gore o tle go ntse yalo.
I respect and honor you there with your red roses on, your mother. If you want to do anything for her, do it 365 days a year. Go to her house and offer prayer and live for God. That's the thing to do.
Ke a le tota ebile ke a le tompa foo le rwetse dirosa tsa lona tse di khubidu mmago fa o batla go direla sengwe se dire malatsi a le 365 le botlhano ka ngwaga ya ko ntlong ya gagwe mme o ntshe thapelo o bo o tshelela modimo ke selo se o tshwanetseng go se dira.
Bring up your children, and when your children come up, they'll call you blessed after you have passed on beyond the veil. That's the real spirit of motherhood, the real spirit of Mother's Day. Mother's Day is 365 days in a year.
me o godise bana ba gago me fa bana ba gago ba gola ba ta go bitsa mo se go fadi maroga o sena go fetela ka kwa ga sesiro mo ke mo wa matota wa bomma mo wa wa matota wa letsatsi la ga mma letsatsi la ga mma ke malatsi a le makgolo mararo le masome marataro le botlhano ka ngwaga.
This is the day to sell flowers and past presents. The world does. If it passes, if the world should stand another 20 years, they'll have sons' days, daughters' days, and cousins' days, and uncles' days, and all them things like that. Just enough to get the world in a commercial glamour. That's just worse, going right into hell just as hard as it can go to destruction. But you, God bless you is my prayer. Shall we pray?
Lena ke letsatsi le ba rekisang dithunya mabo ba abadimpho lefatshe le a dira fa le feta fa lefatshe le tshwanela go nna dingwaga tse dingwe di le masome mabedi ba tla nna le malatsi a ga morwa, malatsi a ga morwadi le malatsi a ga ntsala le malatsi a ga malome le dilo tsotlhe tseo tse dintseng jalo mo go lekaneng fela go tsenya lefatshe mo makgasikgasing a kgwebo mo ke fela kwa go yang gone gone kodi Yeleng fela ka mashitla jaaka le kgona go ya ka gone ko tshenyegong fela lona modimo a le segofatseng ke thapelo ya me a re karapela.
Our kind Heavenly Father, as we view back this morning with our minds, back down under some hundreds of years ago when there stood Jehoshaphat standing there by the side of King Ahab.
Raetso wa le godimo yo pele nomi ya ga re le ba kwa morago mosong ono ga di tlhaloganyo tsa rona morago go tlase kong dingwa ga di le makgolo tse dingwe tse di fitileng fa go gone go eme Jehoshaphat ko fa thoko ga kgosi Ahabe.
And a little spirit down in his heart still left of God, though he made a mistake, told him, said, this is wrong, it's not clean, it's not holy. The prophet has said these things couldn't go on like this. And the little fire of God woke him up.
Memo wa o munye go tlase mo pelong ya gagwe go santse go setse modimo lentswane a dirile poso ne wa mmulelela ware mona go poso ga go phepa ga go boitshepo mprofiti o rile dilo tsena ga dikaketsa diragala jana memo le lonyana wa modimo o ne wa motsosa.
And then you had somebody to answer that little fire, which was Micah, the true prophet of God.
Mifong one wanna le mongwe go araba molelonyana o yo ineng ile Mikaia mo profiti wa nete wa modimo.
Though he might have come up there dressed in rags, though he might have come up there despised and all them looking upon him as if a bunch of wolves looking at a lamb.
Lefa akatswa ane atile ko a pere makhasa lefa akatswa ane atile kholo ko a nyatsega mi bone botle ba mo libile jaka o ka re segopa sa dipirisi lebeletse kwana.
But he told the truth. Though he had to be smitten in the face, though he had to be thrown into prison and fed bread and water of sorrow, but yet the words that he said come to pass, for you is with him.
Fela o ne a bolela boammaaruri le fa a ne a tshwanela go itewa mo sefatlhegong le fa a ne a tshwanela go latlhelwa mo kgolegelong a bo a jeswa senkgwe le metsi a bohutsana fela ntswa go le yalo mafoko a a builweng a ne a diragala gonne o ne o na naye.
God grant today. And we look down in this Bible, we look at the church books, the decalogues and so forth of the churches, the rituals, and see how they do this, that, or the other. But let us look into this true word here and see what it says.
Mudimu dumelela gompieno mire lebelela tlase mo Bibleng ena lebelela dibuka tsa kereke melao e some le yalo yalo ya dikereke mekgwa ya ditumedi mme re bona ka fa ba dirang sena sele kgotsa se sengwe fela mpe re lebe mo lefokong lena la nnete fano mme re bone se le se buang.
Without holiness no man shall see the Lord. Fall out peace and holiness which without no man shall see the Lord. He that loves the world, the things of the world, the love of God's not in him.
Nteng ga boitshepo ga go motho yo ka bonang morena latelang kagiso le boitshepo tse leng gore ntleng ga tsone ga go motho yo ka bonang morena yo o ratang lefatshe kgotsa dilo tsa lefatshe lerato la modimo ga le mo go ene.
In the last days perilous times shall come. Man shall be lovers of their own selves, proud boasters. All those great things, Lord, it's happening.
Momiteng ya bofelo dinako tse di poitsegang ditlata batho ba tla nna baithati baikgogomosi baipegi ao dilo tse dikgolo tseo morena tse di diragalang.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, teaching people precepts of a man instead of the commandments of God, having a form of godliness and denying the power of the Holy Ghost.
ele baba togo e tata barati ba dikatlego gona le barati ba modimo ba ruta batho di taotsa tsa batho mo boemong jwa di taolo tsa modimo bana le setshwantsho sa poifo modimo me bala tola thata ya mowa o bitsepo.
To make a man be filled with the Spirit, to make him rejoice, to make the tears flow from his eyes, to make him go out and pray for the sick, to make him speak with tongues and interpret, to make him prophesy.
Go dira gore motho a tadiwe ka mowa, go mo dira gore a ipele, go dira gore dikeledi di elele mo mathong a gagwe, go mo dira gore a tswele ntle mme a rapelele balwetse, go mo dira gore a bue ka diteme a bo a putulule, go mo dira gore a profete.
The Spirit of the God, the living God, they just tuck it off into some lodge or something like that, having a form of godliness and denying the power thereof.
Mowa wa modimo modimo yo tselang ba utlositse fela go tsenya mo lekokong lengwe kgotsa sengwe jalo ba na le setshwantsho sa poifo modimo mithata ya yone ba e latotswe.
Oh God, may this little audience on this a day wake up quickly right now before the end time comes and catches it in this condition.
Ao modimo mabaretsi ba banye bana ka letsatsi lena ba tsoge ka bonako yanong yana pele ga nako ya bokhutlo e tla mme e re tshwara mo seemong sena.
May we be a renew ourselves, as the Bible said, rise and shake yourself and ask for the old way, which is the good way, and when you find it, walk in it.
Marine rinchafatse jaga Bible ina ya tsogang melo itsikinyeng melo kopengtse la ya bogologolo e leng tsela e molemo me fa lo e bona sepela mogo yone.
God grant that we can find the old rugged way, when we can stand together again as hundreds and join our hands together and say, I'll take the way with the Lord's despised few. I've started in with Jesus and I'm going through. God help us to live that and be that.
Modimo dumelela gore re kgone go bona tsela ya kgale e makgawe-kgawe fa re ka kgonang go ema ga mmogo gape yaaka makgolo mme re kopanya diatla tsa rona ga mmogo re bo re opela ke tla tsaya tsela le ba morena ba le mmalwa ba ba nyatsegang ke simolotse mo teng le Jesu mme ke a ralala. Modimo re thuse go tsela seo re bo re nne seo.
Bless all these dear mothers standing here, Lord, knowing that their mothers herself with white roses pinned on their coats this morning as a memorial of a dear old mother that's passed beyond the scene.
So fatsa bomma bote bana ba barategang ba ba ntseng fano morena ba ba itseng gore ke bomma ka bo bone ka diro sa tse ditsheu di gokoletse mo di backing tsa bone mosong one e le segopotso sa mma wa kgale yo rategang yo fetetseng ka kwa ga tiragalo.
Oh, Master of life, bless them, Lord, and may they be blessed too. And may their children's memories be as theirs is with their mother if she's gone beyond the veil to a glorious heaven. Grant it, Lord.
Oh, mungwa botsilo, ba segofatse morena, mme ma ba segofale le bone, mme ma di kgakologelo tsa bana ba bone di nne jaaka tsa bone di ntse ka ga tsa mma bone. Fa e le gore o fetetse ka kwa ga sesiro go ya legodimong le lekgalalelang, godumelele morena.
And some morning, when life is shutting off from our veins and our breath is failing to come to us, the veil will open back. She'll come down perhaps to the end of the Jordan to help us over.
Me muso mungwe mokhang botshelo bo tswa mo ditsikeng tsa rona me phemo ya rona e palelwa ke gotla mo go rona sesiro se tla bulega gape o tla fologa ko teng kwa bokhutlong jwa Jordan go re thusa go tlola.
Oh, to that glorious day when we step our feet over yonder, where there will not be, the air will not be contaminated with cigarette smoke. There will never be a drunkard on the street. There will never be a prostitute. There will never be sin. There will never be nothing like that.
Awo ho ya letsatsing le kgalalalang leo mokgang re gatisang dinao tsa rona ka koo kwa go sa tleng go na le phefo ga e tle go kgotlhelesega ka mosiwa disekarete ga go kitla go nna le letagwa mo mmileng ga go kitla go nna le sepepe ga go kitla go nna le boleo ga go kitla go nna le sepe se se ntseng jalo.
But in a glorious forever will we live with peace with our Lord Jesus Christ and our children, and oh, what a wonderful day.
Fela mo go khalaleleng ka bo sakutling re tla tsela ka kagiso le morena wa rona Jesu Kriste le bana ba rona me ao a letsatsi le lentle.
Oh Father, while the great darkness is on, the battle and the devil invading the countries and invading the pulpits, invading the churches, invading The people's invading the businesses, invading the cities and the schools and the homes.
Oh, rarak, fali fifile lukulu le saliteng tapano. Midiabolo atasete mafati ibila atasete mafilo aterelo. Atasete di kereke, atasete bato, atasete di kwebo, atasete meti, li di kolo le malwapa.
Oh, God, help us to stand. Pull the sword quickly and fight for God as Moses and the Levites did down there when sin was in the camp. Help us, Lord.
Oh, morana re thuse go ema re goge chaka ka bunako me re lwanele dimu jaka mo sheleba leba lifi ba dirile golo kona go e bole o boneng buli mo bitubelolong re thuse morena.
Forgive us now and bless us and keep us humble. Break us up, Lord. Oh God, you said he that goes forth sowing in tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him sheaves.
Re itswarele jano me o re se go fatse me o re tshegetse re kobile re thubakanye morena o ho modimo o rile yo o tsamayang a jwala ka dikeledi go sepelaelo o tla poa gape a ipela a tla a tshotse diako.
Oh God, break us to pieces, mold us anew, Lord. We're getting too much out of the way. I am myself, Lord. I'm getting to a place where I'm thinking about how many will attend my meeting. Oh God, I want you to attend.
Oh, modimo re thubakanye ditokitoki re bope sešwa morena re tswela ko ntle ga tsela thata ke ntse jalo nna morena ke tsena mo lefelong kwa ke akanya ka ga ke ba le kae ba ba tla tsenelelang bokopano jwa me. Oh, modimo ke batla gore o nne teng.
Come, Lord. Oh, Christ. Come, Lord. Break me up. Mow me over. Oh, Lord, don't never let me get those things on my mind. God, keep them from me.
Taya morena, oho, kiresite. Taya morena, ntubakanye, mpupe hape. Oho, morena, usika leka muta ope. Usika wantesa kine lidilo teo, motala konye nyame. Mudimu, ditu semo na.
Help me, Lord, to preach as I said a while ago, like a dying man to dying man. Knowing that we all must face eternity and we got to stand before you.
Ntuse morena gorera yaka kirile kantele jaka motho yo swang ko bathong ba ba swang re itseng gore rotlhe re tshwanetse go lebagana le bosakutling re tshwanetse go ema fa pele ga gago.
When you're not in your pleasing manner, when you're not with mercy, when you're standing without mercy, when you're standing angry, to bring judgment upon the nations and the people that's rejected and spurned the love of your child.
Fa o se mom kwenwa kago o itumedisang. Fa o se na bukolo botloko. Fa o eme ntleng ga bukolo botloko. Fa o eme o shakgetse go tlisa katlolo mo ditshabeng le batho ba ba khandeng ba bo ba tswitla lerato la ngwana wa gago.
God, give me mercy with him today, that in that day I can stand assured. May I have to cry now, but you'll wipe it away to joy at that time. When you say, enter into the joys of the Lord, which has been prepared for you from the foundation of the world. God be with us now and help us. We pray in Jesus' name. Amen.
Modimo nnaye bukolo botlhoko le ene gompieno gore ka letsatsi leo ke kgone go ema ke tlhomame nka nna ka tshwanela go lela jaanong fela o tla di phumula go nna boipelo ka nako eo mogang o reng tsena mo maipelong a morena a baakanyeditsweng lona go tlogeng motheong wa lefatshe. Modimo nna le rona jaanong o bo o re thuse re a rapela ka leina la Jesu. Amen.